Cora bubena konge kuyenzeka khona kuphela khona kuphela khona kuphela konge kuyenzeka khona kuphela.
Asikhothamise amakhanda ethu ngezwi lomkhuleko. Baba wethu wasezulwini, thina futhi kulobu busuku sizwakalisa kuwe somandla omkhulu. Sibonga kangakanani ukubuthana lapha ndawonye, siphila futhi sikwazi ukukhonza wena kulobu busuku. Futhi sibuthane ndawonye ngaleyo nhloso ukuba sihlale ndawonye ezindaweni zasezulwini njengabafowethu nodadewethu, izakhamizi zombuso kaNkulunkulu. Silindele ukufika kukaMoya oNgcwele phezu kwethu ukuze embule kithi esifanele sikwenze uhlelo lokuphila kwethu. Sifuna ukuhamba ngentando yakhe. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzoqala esisekelweni futhi nje usihlanze Nkosi, futhi usenze izidalo ezintsha ukuze sifanele inkonzo yakho. Sazi ukuthi lokhu akunakwenzeka nhlobo kithi Baba, ngokuba besingeke sazihlanza thina uqobo kunoma ingwe ibingakhotha amabala ayo ewahlanze kuphele wagqamisa ngokuzama ukwenza umzamo wayo. Kodwa kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emthanjeni kaEmmanuel, lokho kuhlanza amabala engwe. Ngiyakuncenga Baba osezulwini, siphe khona kulobu busuku ukuthi ngamunye wethu angaze ayohlomeka phansi kwakho. Sishiya konke kungabaza kwethu ngemuva, konke kungatshazwa kothando lukaNkulunkulu nesithembiso sethu ngalamahora. Sikucela egameni likaJesu, amen. Asiculeleli njengoba sihlala phansi esikudleni sokuthi kholwa kuphela. Asiphakamise izandla zethu nje futhi sicule manje, ngiyakholwa ya wonke umuntu manje.
Manje ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa.
Nkosi inibusise njengoba nihlala phansi. Oh, kuzwakala kuthokozeleka kakhulu emva kokucela uNkulunkulu bese umtshela manje ngiyakholwa. Emva kokumcela lolu bekulusuku olukhulu ngempela kimi. Ziningi kakhulu izinto zokuthi zenziwe, futhi mhlawumbe izingxoxiswane ezingamashumi ayisikhombisa nanhlanu ezilindile, futhi nje awukwazi ukufinyelela kubo bonke. Ilokho kuphela, akunakwenzeka nje nhlobo. Futhi ngibe nokubizwa okune namhlanje ukundiza ngiphume edolobheni, okunye eBeaumont eTexas, nokunye eHouston, nokunye eCampbellsville eKentucky, nokunye eLittle Rock eArkansas, ukugula okuphuthumayo. Futhi nje ngaphambi kokusuka nakho kungena ucingo ukuba ngindize ngisuka lapha ngesonto ebusuku emva nje kokuphela kwenkonzo ukuba ngibe le ndawo kusondele eWest Coast ukuyoshumayela umngcwabo. Futhi awukwazi nje ukufinyelela kubo bonke, futhi lowo nje ongena lapha, labo abaziyo ukuthi silapha kuthiwani ekhaya e-ofisini yabo, nalabo ngabantu abangabantu abakahle futhi bangamaKristu abaningi babo, futhi kodwa nje ungeke wabandawo zonke konke ngesikhathi esodwa ngakho uzama ukwenza okwedlula konke ongakwenza uselapho ukwenza ube nokwethuka kodwa niyazi kuthatha abantu abanokwethuka ngesinye isikhathi ukufinyelela ndawo ndawo niyazi futhi bathola ukukhiyela endawaneni niyazi yini ukuthi cishe impela njalo ukuthi abantu abaphansi kogqozi bathathwa njengabaguliswe yimizwa na kunjalo cabangani nje ngokuthi yimubo baprofethi owayengathathwa njengoguliswa yimizwa niyabo ngisho nojesu bathi usangene kuchaza ukuthi uyahlanya niyabo noPawulu wathi ngendlela ethiwa ukuhlanya leyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu niyabo ukweduka ukuhlanya futhi thathani izimbongi ngogqozi zikhwela endaweni abantu abayijwayelekile nje abafinyeleli lapho ngicabanga ngoStephen Foster owapha imeli kamaculo abafo balo adumile manje ngicabanga ukuthi wayenakho engqondweni yakhe kodwa hayi enhlizweni yakhe futhi ngakivame nje ukuhlala ngaphesheya komfula okusuka ekhaya elidala lasekhaya Niyazi emva kokubhala lelo culo labafa elidumile wayephuma futhi yadakwe futhi akakwazanga nje ukukumela futhi ekugcineni esaphuma phansi kwalelo gqozi ngolusuku wabiza inceku wayesethatha ireza wayesezibulala niyabo uma uphezulu lapho yonke into ikahle futhi uma uphansi lapha kuphakathi nendawo uma uphuma phansi kwakho boke ubuze emele njani nabanye babo abazama kuhamba hamba ebusuku emva kwaleyo miqa yokubona ukufihlakela oh hey awazi noma ngabe konke kungumbono noma ukuthi kwenzekani uwe uyabo yonke into ebukayo awazi noma ngabe ngumbono ngempela yini noma yini uvele nje futhi nguwe owenza lokho uyabo nguwe impela odonsa lokho bengikuchaza kumelusi namhlanje unjengomfana omncane zama ukubona ngembokodongeni ukuba abone isengisi udonsa ngezandla zakhe bese ebuka ngale futhi mhlawumbe angabona njengendlula mithi noma ikameli bese ehlehla aqathake bese uthi yini enye ibonile na awu kucishe kumbulale impela ukwethuka futhi ukuba ayibone kodwa manje ke emva kwesikashanyana ukuba omunye ubengafika ngapho futhi amqukulo amphakamise bese ethi nazi indlela okuhamba ngayo umqhelo zimbali uqala lapha negrand ingapha futhi iphumela ngapha umhlalisa ngapha ngani akumkhathazi ileyo ndlela uNkulunkulu aye kuyo ngayo kuKristu manje owesifazane owathinta ingubo yakhe owesifazane omncane nje ngesikhathi sokunqamuka kuye esikhathini wayenomopho futhi wayengakwazi odokotela babengena kunqamula futhi wathinta ingubo yakhe futhi wajika wayesethi ubani ongithithile na kuphumile amandla kimi Niyabo lowo kwakungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu wadonsa uNkulunkulu ngaye lowo kwakungowesifazane enza lokho wathatha inhlanhla yokusebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu kodwa ngenkathi uLazaro efa wathi wayengenzi lutho uyise aze ambonise futhi kamuva wahamba isikashana futhi bathumela kuyo ukuba eze azokhulekela uLazaro akayanga waya kwenye indawo bese ke bebuye bethumela futhi akayanga futhi wakuyeka waya kwenye indawo futhi ugcineni wathi kubafundi bakhe uLazaro ulele awu bathi wenza kahle wayesekhuluma ngolimi lwabo ufile ngenxa yenu ngiyajabula bengingekho lapho niyabo uyise wayesemtshelile ukuthi kwakuzoba isikhathi eside kangakanani ngoba wathi wayengenzi lutho uyise azambonise nokuthi ke kwakuzoba isikhathi eside kangakanani nokuthi kwakuzokwenzekani nangaye ukuba abuyele emuva lalani nje kodwa ngiyahamba ngiyomvuza niyabo futhi ngenkathi esehlela ethuneni likaLazaro wakhuleka wathi baba ngiyakubonga ukuthi uzuvele uzwile kodwa ngiyakusho nje lokhu ngenxa yalabo abemi eduzane wayazi ukuthi yini eyayizokwenza futhi wabiza uLazaro ethuneni kwakungekho neyodwa into eyashiwo mayelana namandla esuka kuyo lowo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe nomunye kwakungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu manje ungeke wawukhiqize umbono fanele uvele kuNkulunkulu ngakho ukukholwa kwakho yikho okukwenzayo ukukholwa yiyona nto kuphela uNkulunkulu ayiqonde kumuntu ukukholwa ezwini lakhe elithembisiwe futhi uzenzela wena lokho ngokukholwa kwakho kwenza lokho kodwa manje ke uma kufika umbono ngezinye izikhathi umbono uNkulunkulu azowunikeza mayelana nokuya endawo ndawo ngani ngezinye izikhathi uthatha amahora akungikhathazi neze kodwa lezi ezithi kulimaza bese ke uyabuya bese umangala ukuthi ukuphi ngicabanga ukuthi uWilliam Cowper ngiyakholwa kwakuyigama lakhe wabhala elithi ukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi ngama ngasethuneni lakhe kungekudala eLondon. Ngathi ngeke ngithi nje ukukhala kancane ngoba ngayizwela indoda yayimbongi futhi yona ngenkathi yenyuka inogqozi futhi yabhala lawo maculo. Awu ngenkathi iphuma kulokho yazama yathatha umshayeli futhi yazama ukuthola umfula ukuba izibulale futhi kwakunenkungu kakhulu abakwazanga ngisho nokuyithola yabo yalahleka yayiphuma ogqozini yabuyela phansi emhlabeni futhi. Kusho ukuthini konke mngane na? Ukuthi iqiniso likhona izwi lingaphesheya komfula udingeka ukukhwele nje ukuba ulibone. Ngakho siyazi ukuthi kuzoba ngolunye usuku ukuthi sizoya kulelozwe lelo yithemba lethu elikhulu. Manje kulo busuku angizange ngiyitshele indodana yami ukuba inikezele amakhadi omkhuleko kodwa ubusuku ngabunye inkosi liphilisa abagulayo ezithamelini nje ibiza kubo labo onokukholwa. Lalelisisani ekushoyo manje niyabo futhi uma ikhuluma kodwa ngiyacabanga kusasebusuku manje ukuthi sizoshintsha inqubo yomhlangano futhi bangake abangathanda ukukhulekelwa nje bakhulekelwe abagulayo na. Hawu kulungile, ngizothumela uBilly kuse eli kancane nje uma kulungile kumele uswethu othandekayo futhi sizonikezela nonke ikhadi lomkhuleko olifunayo. Sizobeke sesibizela abantu phezulu futhi size futhi sibakhulekele. Angikwazanga ukungenisa wonke umuntu komunye waleyo migqa yokubona kufihlakeleyo bebeyongikhipha futhi beniyokhulekela mina futhi nje cabangani uma wesifazane oyedwa athinta ingubo yakhe futhi waye indodana kaNkulunkulu elobuNkulunkulu. Uma wesifazane oyedwa athinta ingubo yakhe futhi kwamenza azizwe ephela amandla bekungenze njani kimi isoni esisindisiwe ngomusa wakhe na? Beningeke neze niwelele komunye noma mhlawumbe lokho ukuba wayengashonga ukuthi lezi zinto engizenzayo mina nani niyakuzenza. Ukuningi kunalokhu niyakukwenza ngubani yabo? Wathi iKing James inokuthi emikhulu kunale kodwa igama elikahle lithi eminingi kunale. Uba ulibhekisisa eminingi kunale isizathu angekho owayengakwenza okukhulu kunalokho. Wabuza abafileyo futhi wamisa imvelo wayenze yonke into. Ngakho into kuphela ibandla konke uNkulunkulu eyikho kwakukumuntu oyedwa lapho kodwa leyo nsika yomlilo enkulu eyahola i-Israyeli yaba inyama yakha phakathi kwethu. Kodwa ngenkathi ebethelwa wavuka futhi wayesenyukela kuNkulunkulu ngosuku lwePentecost wabuya ngesimo salensika yomlilo wayesezehlukanisa yena uqobo izilimi zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo wabo. UNkulunkulu ezaba yena uqobo phakathi kwebandla lakhe ngoba lowo kwakungumkakhe nendodana yomfazi munye ndawonye uNkulunkulu nebandla munye ndawonye uNkulunkulu ekini lowo kwakunguNkulunkulu phezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu kithi uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi uzibonakalisa ukuthathu izingxenye zikahlonitheki noma izikhundla kumbe noma ngabe yilo ofuna ukubiza ngakho njengoyise indodana nomoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi niyabo. Futhi manje lokho uNkulunkulu phezu kwethu wayengenakuthintwa ngisho lentaba eyayingathintwa ngenkathi ekuyo bafanele babhokodwe ngomcibisholo ngoba isono sasingakabi nomhlatshelo nonke. Kodwa manje ke uNkulunkulu uyenza futhi wabonakaliswa phakathi kwethu samphatha ngezandla zethu wathi uNkulunkulu uTimotheo wokuqala isithathu ishumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabona izingelosi futhi wakholeka ezweni wemukelwa enkazimulweni niyabo. Manje lo kwakunguNkulunkulu enathi uNkulunkulu engaphezu kwethu uNkulunkulu enathi manje uNkulunkulu ekithi konke lokho uNkulunkulu ayikho wakuthulela kuKristu konke lokho uKristu ayikho wakuthulela ebandleni. Ngalelo suku niyakukwazi nina ukuthi ngikubaba ubaba okini ngikini nani nikini. Ngakho bekuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi niyabo imisebenzi yakhe efanayo ibandla ligcotshelwa ukuqhuba umsebenzi wakhe umoya ofanayo belingeke naqhuba umsebenzi ngaphandle komoya ofanayo kunjalo umoya ofanayo uqhuba umsebenzi. Ngakho manje ninomoya omuhle kakhulu ukukhuluma kini ngithole isikhathi esengeziwe njalo busuku futhi angithandi ukwenza lokho kodwa ngiyacabanga ngaye yonke inhliziyo yami ukuthi sisesikhathini sokuphela. Angikusho lokho ngoba nje kuyisisho esejwayelekile phakathi kwabantu. Ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami nangobuqotho enhliziyweni yami. ngingalesizathu ngingazama ukwakha izinto ezinkulu ngenze izinto ezinkulu futhi ngakhe amazenge amakhulu futhi ngikholwa ukuthi uKristu yenza yonke into asiyenze khona manje ngoba ingahle lingabe ibikho kusasa liyabo asikwenze namhlanje uma singakwenza yonke into esingayenza ngakho-ke angizange ngivumele noma ngicabanga ukuthi umoya ongcwele ubungafune ngibe nezinto ezinkulukazi lapho ebekuzoba nenkulukazi manje lokho kulungile kulabo abazokwenza lokho angibalahli ngecala lokho kuhle kodwa ukuba njengokusakaza kwethelevishini okufaka sonke isizwe ngize ngihambe ngicela abantu imali nokwenza lokho bazofanele bakwenze ngoba bazofanele bakukhokhele ukusakaza ngemisakazo lokho kulungile lokho kukahle kodwa lokho kwakungesikho okwami ngithanda nje ngani bengiyokhathazeka mina uqobo ukuze kube sekufeni ngalokho futhi bengingekwenze lokho bengingekwenze ngaqala ukuthatha umnikelo kanye empilweni yami ngiqekele nezwa ngakho ngaqala ukuthatha umnikelo sangena ebucayini obunjalo kwaze kwacishe impela kwafanele ngibe nawo nganginezikweleto ezithile futhi ngangisebenza ngathatha isigqoko sami ngase ngithumile ishekeli lami leholo futhi asikwazanga nje ukukwenza angizange ngithathe umnikelo ethabenekele ngeluza eminyaka eyishumi nesikhombisa ngaphandle kwendibilishi ngase ngithi kunkosikazi ngathi thina sizofanele nje ngiya ngale bese ngithatha umnikelo wathi ngizokubhekisisa uyabo niyabo uya ngale futhi uhlala phansi futhi ngalobo busukuka muva bangabantu abathandekayo azibusise izinhliziyo zabo ngathi ngithi ukuzonda okusho lokhu ngathi kade nginani isikhathi eside angizange ngilicele noma yini ngathi kodwa nginezikweleto ngifanele ngihlangabezane nazo ngidinga cishe amadola ezithupha ngase ngithi anginawo nje futhi asefanele akhokhwe ngase ngithi ngomgqibelo futhi nje anginawo ukuba ngiwakho ngase ngithi uma nonke noma yimuphi wena ongaba cisheni osheleni ngathi uma beningasiza kancane kukho ngingakuthokozela futhi wonke umuntu waqala ukukhala kwakukhona esifazane osemdala ehlezi phansi lapho nomdikeni wasukuma futhi sasingenalo ngisho nepleti lenkongolozelo futhi ngathi ungathatha isigqoko sami futhi wahamba wayesethatha isigqoko sami ngase ngibuka phansi lapho notata omdalana uhlala njalo engikhulekela wayene omunye walaba umama waseningizimu oyimfeshini endala owaye nesinye salezi ezincane izikhwama zemali ezincane zithi chafa phezulu wasivula chafa leso futhi ngakubuka lokho ngangingeyisebenzisele ubala leyo ngathi bengincokolise nje bengifuna ukubona ukuthi benizothini bengingakuqondile ngempela lokho ngangingekwenze lokho ngokusondele kakhulu kunakho konke engake ngafika kukho kuba ngithathe umnikelo niyabo kwakukhona indoda endala yayivame ukwehlela endlini yami yona ngiyacabanga ukuthi yayingeyendlu kadavide noma uthize yayinentshabende nezinwele yangiba ibhayisikile elidala ukuthi lahlubuka kodwa hhayi ukuhlubuka lase ligugile nje cishela lase liwusebenzile umsebenzi walo kahle kodwa lali ngakho ngehlela sitolo esithengisa izinto zosheli ngase ngithenga amakani amabili kapende noshileni ababili ngase ngilipenda ngalithenga ngiza amadola ezithupha ngakho angidingekanga ukuba ngithathe umnikelo niyabo ngakho ngifika ngokusondele kakhulu kangako niyabo kuba-ke bengilapha naso sonke leso sibopho esikhulu nomoya ongcwele wangibizela phandle ndawo ebandleni elincane lapho mhlambe ebengiyodingeka ngibe namakhulu amadola ngosuku ukunakekela lona na bebengeke bakwe kodwa niyabo angidingi lutho kodwa nje okunye okuningi kukankulunkulu niyabo angidingi ngakho uma ngibizela ndawo akunandaba ukuthi kukuphi uma kunabantu abayishumi noma futhi ngishumayela ezinkulunganeni ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi esisodwa ngakho awu lapho okufika khona kulesi sikhathi umuntu nje yabeke unkulunkulu ukubeka enhlizweni yabo futhi bafika bese bethi yazi inkosi yathi buya ndawo futhi nanti isheke lakho yilokho-ke ngokukholwa niyabo ngokuba uyazi ukuthi yini esidingayo niyabo futhi ngakho ngithanda nje ukuphila kanjalo bese kuthi ke enye into niyazi ngicabanga ukuthi sihlele izindaweni inqwaba yabantu ofika emihlanganeni yami bangabantu abampofu njengoba nginjalo nje futhi ngifuna ukuhlala nje njengoba benjalo bekungabukeka yini khona manje umfundisi ukuba jikeleze yonke into ethize enkulu niyazi kanjalo namashumi ezingonkane zamadola futhi beyiphoza ngapha nangabo nomuye wesifazane othize ozihluphekelayo edonse esekalika okotini emhlane wakhe ecosha okotini icishe amadola amathathu ngosuku edla amafutha akabhekeni nesiko sombila na ha ha bengingeke ngingeke ubone lokho niyabo uKristu umhlaba wawungowakhe futhi wayengenandawo yokucameliswa ekhanda lakhe izimpungusho inemiphandu futhi wayeyisibonelo sethu wayilokho ayefanele ukuba yikho manje hayi ukuthi ngizama ukunilahla ngecala nokho kulokho ngizama nje ukunitshela ngami uqobo ngakho ke kungekho mali ngakho ke angikaze ngilinge ukuqala noma yini ibe enkulu niyazi futhi ungeqale lutho olukhulu empeleni into enkulu kunayo yonke khona siya kuyo niyabo ngakho futhi uNkulunkulu futhi ngicabanga ukuthi sonke singusayizo ofanayo nje futhi nje asihlaleka kanjalo singabantwana bakaNkulunkulu manje ngiyathanda nje ukufunda leli Bible futhi ngikwazi ukufunda kahle kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngiwabize ngokungesiko amagama ami kodwa nizongibekezelela ngalokho ngesinye isikhathi ngiyakhumbula kwakuse Fort Wayne ngangishumayela futhi kwakukade kukhona iAssemblies of God iqukethe lolu dotshana ne who is who yayinalo intombazanyana ngahle ukuba nalufunda cishe eminyakeni eyishumi eyadlula babe nalo yayikade amehlo ayo ahlinzwa nokubona kwaphela futhi yangeniswa kimi nomoya ongcwele wayitshela konke ngakho futhi wayiphilisa khona lapho yayisikwazi ukufunda iBhayibheli noma yini le who is who yayiluqukethe lelo bhuku niyazi iwho is who kuyisayense yezokwelapha nanoma yini enye eyayingakwenza futhi ngiyakhumbula ubusuku obuthi abububili emva kwalokho ngabuyela emuva lapho red hapa lakhona lelo culo khona kuphela futhi ngangihlezi lapho futhi ngikuzwa lokho kungena ngokukhona indoda yayinemfundo ngempela ifanele ukuthi yayina futhi ngakho iyabuya yathi mnumzane Branham ngingakukhuluma kuwena ngathi yebo mnumzane futhi yaze thula futhi yathi ngifuna ukuqonisa ngezinye izinto nje ngathi kulungile mnumzane yayisithi ukukhulunya nokubhala kolimi lwakho yabo ngathi yebo mnumzane ngiyakwazi lokho ngathi nginefunde ebangane sihlale kuphela ngathi sasinabantwana abayishumi ubabayi wami wayengohlala ngokugula futhi ngangidingeka kuyosebenza ngathi ke ngiyeka esikole umfana omncane nje yathi lokho akusasizo izaba manje ngase ngithi lokho kuqinisile ngathi ngikakela kunjalo kodwa manje lokhu ngifanele ngikhoze inkosi akilazi isikhathi sokukwenza sanoma yikuphi kwakho yathi awu okwakho yathi abantu uphandle lapho yathi ngiyonkaphelile izolo ubusuku wathi nonke ninabantu eninyukela lapha ngase pulpit wathi yihlani ngase ngithi awu ini angazanga kwehluka yase ithi ngathi yini engilungile ngalokho na yathi akusile ipulpit yathi yipulpit yathi ibandla lakho beliyokuthokozela kakhulu uma ubungathi ipulpit. Awu ngicabanga ukuthi yathi ukuqama izinwele ezimbalwa ngendlela engesiyo. Ngathi mfowethu ngathi angifuni kwehloku kodwa angikholwa ukuthi labo bantu yanaka noma ngabe ngithi ipulpit noma ipulpit ukuze nje ngishumayele izwi likaNkulunkulu futhi ngiphile impilo ekuleni. Leyo into enkulu. Amen. Ngikumnani wathi kodwa awulazi iBhayibheli lakho ngathi kodwa ngiyamazi kahle ngempela umqalisi futhi uyangibusisa ngingaqoka ukwazi ukumazi ngokuphila uyabo manje kusesebusuku lifike kusathe ukuba eli ngoba uma ngenyuka emizuzwaneni embalwa nje edlule ngetekisi phandle lapho bekunochaca nje lwabantu bedumela abanye bekhala ishiya indawo futhi baxoshiwe ngakho fika kuse eli ngakho konke ungakwenza ukuba uthole ikhadi lakho ngithole umkhuleko manje ngabambi nje ngokuba sibuke izwi asikhulume kumqalisi uzuzu nje baba wasezulwini leli izwi lakho futhi siyafunda ebhayibhelini ukuthi sihlanzwa ngamazi yezu futhi siyazi etestamenteni elidala ukuthi babe sithatha kanjani sithole sibovu futhi basibulale lonke ibandla futhi sasishiswa bese kuthi ke imilotha wawugcina ngaphandle kwamagceke kwenzela amanzi yokuhlukanisa ukuthi izandla ezaziphatha lokhu zifanele zibe izandla ezihlanzekile futhi ngikhuleka kuwe nkulunkulu njengalamanzi okuhlukanisa izwi elisehlukanisa nokufa siye kuphileni hlanza imicabango yethu izinhliziyo zethu inkosi futhi uma kuba khona noma yini oyithola kithi leyo engalungile nje kuhlanze nkosi ngalamanzi okuhlukanisa kulobu busuku susa izono zethu baba sifuna ukuma nsuku zonke phambi kwakho sifakithi uqobo ukuze siphile kuKristu busise izwi njengoba silifunda futhi wena wethembisa ukuthi lalingayi kubuyaze kodwa liyokufeza lokho elalihlosele ukuba likwenze futhi sikhulekela ukuthi uzosipha lokho ngegama likaJesu amen. In the book of the Revelation, ngiyini esambulo sika Jesu Kristu siyathola ngizofunda nje kancanyana ophawini lesithupha encwadini yesambulo itholakala esahlukweni sesithupha sesambulo sizobeke sesiqala ngevesi leshumi nambili bese kuthi ke futhi ngifuna ukufunda kumaHebheru ishumi nambili amashumi amabili nanhlanu nawo okwesinye sicaphule esincane seminye imibhalo enginayo ibhalwe lapha phansi lezi zinto ezimbalwa engithanda ukukhuluma ngazo uma inkosi ithanda futhi manje esabulweni sesithupha ishumi nambili ngase ngibona lapho livula uphawu lesithupha futhi bheka kwaba khona ukuzabazaba okukhulu komhlaba nelanga laba mnyama njengendwangu yesaka loboya nenyanga yaba njengegazi nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu amazulu lagoqwa njengomkhulu wencwadi usongwa nezintaba zonke neziqhingi zonke zasuswa ezindaweni zazo namakhosi omhlaba nezikhulu nabacebileyo zinduna nabanamandla zigqida zonke nabakhululekileyo bonke bacashwa emhubeni nasemaweni ezintaba base bethi ezintabeni nasemaweni welani phezu kwethu lisisithe ebusweni balowo hlezi phezu esihlaleni sobukhosi nasolulakeni lwewundlu ngokuba usuku olukhulu lolaka lwakhe selufikile ubani ke onamandla okuma na manje encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nambili futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nanhlanu bekani ningamali okhulumayo ngokuba uma bengaphunyuganga labo ababemali lo owabaxwayisa emhlabeni kakhulu asikuphunyuka thina esimfulathelayo lokho uxwayisa esezulwini ozwi lwakhe lanyakazisa umhlaba ngaleyo nkathi kepha manje ukhombile wathi ya kuseza kuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa kepha namazulu futhi futhi lelizwi lokuthi kuseza kuba kanye kutshengisa ukukhulwa kwalezo zinto ezinyakaziswayo njengokuba zenziwe ukuze lezo zinto ezinganyakaziswayo zime ngakho ke lokhu simukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokwamukeleka nangokumhlonipha nangokuthuthumela ukuba uNkulunkulu wethu umlilo oqothulayo manje lena yindikimba encane ngithanda ukudonsa kuyo lapho ukwenza indikimba kukho uma bengingayibiza ngakho futhi ngithemba anginihlalisa isikhathi eside kakhulu futhi ngakho ningakhohlwa kusase busuku manje ukufika kuse early ukuthola bakha lomkhuleko futhi sizoba nomugqo omkhuleko lapho esikhulekela khona bonke abantu abanamakhadi omkhuleko manje nendikimba yami kulobu busuku ithi izwe liyahlakazeka indikimba eyinqaba kabi kodwa bengicabanga namhlanje njengoba benginethuba eliyinkazimulo nenhlanhla enkulu ukuba ngihambe nomfowethu Vic lo ohloniphekile inceku kaKristu edumile nomfowethu Joseph umngane wami oyigugu futhi Sasinaye awu kwakuyidina kini ngicabanga ukuthi yilantshi kini nonke lapha kodwa uma lelo kuyidina khona ke leli yidina kulobu busuku naleyo yilantshi nokudla kwasekuseni ungena nini ukudla kwami kwakusihlwa na yabo ngizizwa sengathi ngishiye ngaphandle into ethize bese kuthi ke njengoba siye edineni futhi siyabuya sedla komgwaqo Besi kaphela bebephakamisa beqala ukuphakamisa izinto zikaKhisimuzi sisondele enkathini kaKhisimuzi futhi kuqhubeke kusasele inyanga kodwa zonke izitelo zikhipha zonke izindalo zikaKhisimuzi balahlekelwa kude kanjani nje incazelo kaKhisimuzi sekuphenduka kwaba isenzo sezohebo nje wonke amaholiday asephenduke lokho usulu kamama usulu kababa futhi zonke izinsuku bezifanele zibe lusulu kamama nobaba futhi bane o iphasika uSanta Claus wathatha indawo yokuzalwa unogwaja nenkukhu idadi incane wathatha isikhathi sokuvuka wonke yizinkukhu namadada namaqanda futhi uhlangene ngani lokho nokuvuka na yabo futhi ubi kakhulu ukuthi si lokho kubukeka phambi kwabantwana bethu okuningi umfana omncane phandle lapha kulobu busuku anganitshela okunye okuningi ngoDavy Crockett unoma enganitshela ngoJesu Kristu impela ngoba yinto enkulu ezowebo bathatha izingubo zokugqoka njengenye icowboy noma elinye iqhawe futhi noma into ethize yomuyo omgulukudu noma into ethize futhi bathindiza izingubo zokugqoka okubukeka kufana nawo bese kuthi ke bonke abantu abancane bayazi ngakho futhi bafunda indaba yakho ukuba nje besingathola uhlelo lukaKristu baluwezele kubantu kanjalo ngokwetshelekile nizama ukuzifanisa nalokho enikufundayo nina abafundayo ngiyakhumbula bekuhlala njalo bekungaleyo ndlela ngami ngiyakhumbula ngesinye isikhathi njengomfanyana cishe iminyaka eyishumi nambili kudala ezansi esigcina amabhukwini somphakathi ngathole enye yezincwadi zikaZane Grey ethiwa The Lone Ranger ngagibela umshanelo kamama waze wafa njenge hashi lokuzilibazisa ngizungeza indlu ngaze ngawephula kamuva ngafunda indaba kaEdgar Rice Burroughs kaTarzan and the Apes futhi ngalale sihlahleni ngoba ngangifunda lokho kwakusemqondweni wami futhi ngolunye usuku ngathola into ethize eyayiyo ngempela iqiniso hayi nganekani futhi selokhu kwasukela ngaleyo nkathi ngifuna impilo yami ibe njengeyakhe ngathola into ethize eyayiyo ngempela ngenkathi ngifunda iBhayibheli nokuphila kukaJesu Kristu manje njengoba sisondela kule nkathi yonyaka yejwayeleke kakhulu izwe selithi nje alibe yisimo esifanayo elalikuse eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyedlula ngenkathi efika emhlabeni ekufikeni kwakhe kokuqala ngenkathi eze emhlabeni umhlaba wawudibane nesikhathi sawo njalo kwaninginingi izwe lingena esimeni senxushunxushu enjalo kuze kungabe kusaba khona lutho olungalisiza sibe nakho lokhu izikhathi eziningana lezi zisusa futhi sithola ukuthi njalo uma lidibana nalesi simo futhi libangela abantu ukuba baqale ukukhuleka futhi bayezwa ukuthi yonke into isivela obani njengoba zonke ezezinqubo zethu na yonke into esinayo ivela ubalo kuze kube sekugcineni yakwenze lokho ezweni lasemandulo izwe lingakabhubhi ingamanzi njalo ezombusazwe nezinye izinto zifika nje ekupheleni kwakho akusekho okunye kulo futhi ngicabanga ukuthi konke lokho kwenziwa nguNkulunkulu ngenhloso ukuthi ukubuyisela esimweni sobusha ukuthi ukubuyisa linendlela yokuzihlumelelisa futhi ngicabanga ukuthi ngumthetho kaNkulunkulu nje ukuthi lezi zinto zifika kuleyo ndawo isikhathi sokufika kokuqala kukaKristu ngikholwa ukuthi besingathi izwe lalihlakazeka kwakuyisikhathi sokonakala kwezombusazwe isikhathi sokonakala enkolweni zonke izinqubo zase zonakele babe xubanisile ejovela ezinye izinto nezichasisele ezibona ngokucabanga nje ezenziwe ngumuntu ezinkolweni njalo yaze yathi yonke into yonakala lezwe layihlakazeka
and the world at that time was praying for a messiah
Nezwe ngaleso sikhathi lalikhulela uMesiya. Manje amaRoma lalikhulekela uMesiya, amaGreki ayefuna uMesiya, amaJuda ayefuna uMesiya, noNkulunkulu wabanika uMesiya, kodwa babengakufuni ngendlela akuthumela ngayo. Futhi ngiyamangala namhlanje esikhathini sethu sencushumushu ukuthi uma sonke sifika kule ndawo futhi njengoba sisondele kukhisimuzi sithola izwe lithi alibe sesimweni esifanayo libole ngesimilo nezombusazwe kubolile impilo yenkolo ibolile ubuhlelo bubolile naye yonke into eyonakele nje futhi sonke sibheke kuba into ethize isisize siphume kuye sonke sibheke uMesiya. Ngiyamangala uma uNkulunkulu asithumela uMesiya ukuthi besingeke yini senze into efanayo abayenzile ngokwedlule nje besingemazi besingamazi ukuthi wayengubani. Angicabanga ukuthi izwe beliyomqonda nhlobo. Futhi qaphelani ukuthi kungani. Nanga umcabango wami sizathi sokuthi kungani. AmaRoma ayenombono wawo ukuthi uMesiya ufanele ukuba njani. Ngamunye wethu sinemibono engeyethu, ibandla ngalinye linemibono yalo. Sifundisiwe sadebe eshadini yonke into ukuthi uMesiya ufanele ukuba yini, ukuthi kuzoba kanjani. Ibandla lethu yile lizokwemukela. Awu amaJuda abaFarisi bawucabanga lokho, bacabanga kanjalo nabaSadusi ngasohlangothini lwabo. Into efanayo niyabo, imimoya awufi, umuntu nje obuhlala kuye niyabo. Lokho udeveli akawuthathi umoya wakhe, uthatha kuphela umuntu. Futhi into enhle ngakho uNkulunkulu akawuthathi umoya wakhe naye niyabo, uyasala umuntu nje. Umoya ofalayo ophezu kukaKristu phezu kwekhono namhlanje, ikhono langeqiniso. Manje qaphelani amaRoma ngalolo suku ayebheke uMesiya usombusazwe ayefuna umuntu ukuba ehle vela kuJupiter noma omunye ukuba ehle ngenqola omlilo nelanga emva kwekhanda lakhe futhi wayezodonsa izinqola ncamule ziphakaphakeni. Futhi efuna uJupiter ukuba ehle futhi awanike iqhinga imfihlo yezombutho ukuthi ayengaligxoba kanjani izwe lonke. Ilokho ayifuna ukukwenza, ayifuna ukushaya lahle phansi amaGreki bese elinqoba lonke izwe lelo hlobo lukaMesiya ababelufuna. Awu amaGreki ayefuna lelo hlobo lukaMesiya ukuba afike futhi awatshele nje lona impela uhlobo lwamazi namacebo okuphanda ababengawasebenzisa ukushaya lahle phansi amaRoma niyabo. Ilolo hlobo futhi amaJuda ayebheke uJenene into rethize eyayiza nentonga yensimbi esandleni sayo nengonyama yesizwe sakaJuda futhi wayezobusa zonke izizwe futhi yaxosha iRoma iphume eyongena emfuleni futhi ababinzise no Israyeli wayezokwangamela. Ileso sizathu ingathi efika impela ngendlela umbhalo wathi wayezofika ngayo, kodwa babebheke ngenye indlela ehlukile. Ngiyamakala ukuthi bekungeke yini kwaba yindlela efanayo namhlanje. Uma efika ukuthi besingeke ucabange yini lokho, sinemibono engeyethu ngokuthi befanele abe yini, nokuthi befanele abuke kanjani, nokuthi fanele azigqoke kanjani izingubo zakhe futhi yahlukanise izinwele zakhe nayo yonke into. Uma nje kungesiwo umnambitho wethu ngani besingeke sikwemukele niyabo. Ngiqonde thina izwe namhlanje niyabo. Kulungile wona amaJuda enqaba uMesiya ngenxa yokuthi akafithanga ekunombetheni kwawo, akazange. Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule umthungo kahle eTucson wayenginqumela amanye amabhulukwe futhi wayelijuda futhi ngasize isindisi sakhe esephukile futhi ngathi uyini uyijuda na, wathi yebo unumzane, wayesethi ngicabanga ukuthi ungumKristu na, ngathi yebo umnumzane. Ngakho waqhubeka elungisa amabhuluku ami, ngase ngicabanga ngizotetela yena kube nguyena holayo ngokulandelayo. Wayesethi awu, wathi angimelane nalutho nani maKristu, ngathi ngiyabonga umnumzane, angimelane ngalutho nawe. Wayesethi wathi ngathi uthini owakumbono ngoKristu na, wathi wafika kuse eli kakhulu futhi bathi wayesemncane kakhulu emsebenzini. Ngase ngithi yebo umnumzane, wathi wayesemncane kakhulu emsebenzini wakhe. Wathi manje uKristu, uma yena uJesu bengafika namhlanje, hayi uKristu abawukhona. Wathi ukuba uJesu bengafika namhlanje uhlelo lwakhe lakhe beliyoba kahle wathi kuyinto ethize enye njengolo kafela no gold water wathi balo bodwa nasiqenjeni elifanayo wayesethi uyabo bebengafanele ngabe benza lokho ngathi lokho kuqinisile wathi ngenkathi uJesu efika wathi ufika elwele iqembu lakhe uqobo abantu bakhe ngathi ho qabo weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo bamemukelanga wathi lokho kwakuyilokho uyabo ngakho ngizomnyeka phume ngize ngibuye uyabo sithi ukuba sincane isikhathi ngoba ngiyakhumbula uNkulunkulu waphuphuthekisa amehlo akhe ukuze mina ngibone uyabo ngakho ngibonga kakhulu esizweni ngibonga ngempela ungakhathazeki Israyeli uma uhlezi lapha isikhathi sakho siseduze masinyane uyabo impela manje izikhathi eziningi siyasho ukuthi uJesu wayeJuda qhabo wayengesilo qhabo wayengesilo iJuda wayengeJuda engengowezizwe wayenguNkulunkulu niyabo okuvela umbala obomvu ezinhlayeni zegazini lapho ingqamuzane lokuphila likhona ingqamuzane lokuphila laliyingqamuzane elinokudala ngoNkulunkulu Yakungekho ngeke kuphila kwenhlalo yabantu phakathi kwaNkulunkulu noMaria akukho ngisho nokuvuka kwemizwa wathi lokubila imbewana kunjalo iqale nengqamzana futhi wayengeJuda engengowezizwe wayeyilelo sango phakathi nendawo wayenguNkulunkulu futhi uma wayeyigazi leJuda silahlekile uma wayeyigazi lewezizwe silahlekile wayeyigazi likaNkulunkulu elidalwe ngaphandle kwesifiso socandla lokho ngokuthi yinga lesizwe athi ukukholwa kwethu kungabuka lapho futhi kume kuqinisekile ukuthi yilo ngakho wafela kubabili manje sithele ukuthi ngenkathi efika nokho akafikanga ngokunambitha kweJuda ngakho bamlahla ngecala futhi manje singesho lutho ngakho ngoba senze into efanayo yini eyayibangela lokuna ngikholwa ukuthi kwakunembangela yalokho futhi ngicabanga ukuthi ingoba babethathe izwi likaNkulunkulu futhi lenza izwi ngamasiko abo uJesu washo njalo wathi nina ngamasika yenu kulenze ize izwi likaNkulunkulu kunjalo lalingenamsebenzi ngoba kwenezelo futhi kwakhishela kulo amasiko abo futhi ngenkathi ungeke wenezela lutho kulelo ungesuse lutho kulo lileyo ndlela nje eliyiyo ileyo ndlela uNkulunkulu alilondoloze ngayo singeke senezela izivumo kolo nemibhedesho nezinto ukujovela kulelo lokho kudingi sizo lawo nguye simani sencwadi nezwi limbewu lembewu ohlobene lufanele lomhlabathi yomini uma ungambi njalo useni ukuthola ukuthi ngabe imilile noma cha uyayitshala nje uyinikele kuNkulunkulu futhi uyiyeke lapho ileyo ndlela yokuyiyeka imile ubuyiyeka nje ngendlela eyiyo emhlabathini futhi lawo efanele ukuba khona umhlabathi wenhliziyo yakho ukukholwa uyayinisela amahora ngama hora uthi uma uNkulunkulu asho njalo ingeyami ileyo ndlela yokwenza ngakho yize lonke ngale nkathi lalihlakazela njengoba linjalo namhlanje zonke izizwe zazibheke othize ukuba azibambe ziphume ezigemegemeni sasesizogadla ezweni futhi ezama ukubamba babendawonye izizwe zazibheke into ethize nende sizwe ngasinye sasibhekile kodwa zabukeka sengathi zazingafuni ukwemukela lokho uNkulunkulu ayezithumele khona zazicela umuntu uMesiya owayezozigxoba azikhiphe zonke ezinye izizwe futhi uNkulunkulu wabanika ingane batshela uJenene futhi batshela ingane uNkulunkulu wayekwazi ababekudinga wabehlisa Ule ndlela uNkulunkulu lenza ngayo uyasehlisa uma sicabanga ukuthi sazo ukuthi ize njengoba asho kuJob nokuninga kukhulu kuhlakanipha wawukuphi lapho ngasekele izwi lapho izindanye ezizo kusa zihlabelela kanye namadodana kaNkulunkulu ajabula ngokukhola na wawukuphi uJob na ngani ukuhlalepha kwakhe kwaphela niyabo futhi uNkulunkulu uyasehlisa uma sicabanga ukuthi siyinto ethize enkulu uma sicabanga ukuthi inhlangano yethu iyona kuphela uNkulunkulu yokubuya intwele ethize sengekho ndawo abuze into ethize futhi yasehlise ngayo kunjalo uhlala njalo kwenza ngale ndlela yebo niyabo bacela ujenene futhi bathola ingane uNkulunkulu wayekwazi ababe udinga kunjalo bacela ujenene futhi bathola umsindisi nakuba babecabanga ukuthi babesindisiwe kodwa ukuvakasha kwaNkulunkulu kubo kwakhombisa ukuthi babengasindisiwe mhlawumbe leyo yiyo yonke inqoba yendaba namhlanje izweni cabanga ukuthi basindisiwe ngokujoyina ibandla kodwa badinga umsindisi ngokufanayo nje namhlanje uma leso kungesise sithombe seze namhlanje angilazi izwi lokho ukuthi nje akube ngendlela kuyiyo kulokhisimuzi futhi sithola into efanayo izwe liyahlakazela uma uya kulokhu lokho akusekho uma uya kulokhu lokho akusekho selinga leyo ndlela ukuze thina sizoza kulokhu yabo kususa izisekelo phansi kwethu ukuze sikwazi ukuya echwebeni elikhona lokho kuphilo phakade manje kubuka namhlanje njengoba ngaleyo nkathi obweke inqubo ukulibamba libe ndawonye njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi liyaphinda manje liyahlakazeka lezo lenze nkolo ngaleyo nkathi lalibheka uMessi othenjisiweyo ukuba enze lokhu uthi uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe akahluleki neze ukusigcina isithembiso sakhe kuye yonke iminyaka inkathi izwe lihlakazeka ngesikhathi sikanawo uNkulunkulu wabathumela umprofeti onamandla benzani ngakona bakwana uyini umprofeti na lowo yizwe eliza kuyo yizwe likaNkulunkulu futhi ngesikhathi sika Noah bathumela lona ngesikhathi sika Mose yonke inqubo yayihlakazeka bathumela umprofeti ngesikhathi sika Elijah yonke inqubo yayihlakazeka bathumela umprofeti ngaso sonke isikhathi uma izwe lingena kule nqushunqushu bathumela umprofeti bese kuthi ke ngalokho isibuzo wokuqala wathumela izwe ekugcwaleni kwalo niyabo izwi ingxenye yezwi kumprofeti umprofeti wayemlezo walonyaka futhi waphuma benikeza umprofeti futhi benzani ngabo sonke isikhathi na babakhale kamatshe babengavumelani nezinqubo zabo futhi bababulala uJesu wathini hlobisa izindoka zabaprofeti amathuni noyihlo babafaka lapho kuthini fagaza lokho ukuthini abantwana babo niyabo bayakwenza nje kube kakhulu kodwa lelo yizwe niyabo uhlala njalo kunjalo uNkulunkulu uthumela izwi lakhe nokuhlakanipha kuzama ukulisho ngamavesi izwi ileyo ndlela kwakungayo ekuqaleni yena impela into yaqala yonke inqubo yesono kwakungoba omunye umuntu uEva usathele waveza izwi elingcono kunelikaNkulunkulu waveza uhlakanipha badla emthini wokwazi kuhlakanipha njalo kuya kususa kuNkulunkulu ukukholwa kukubuyisela kuNkulunkulu awumazi uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakho okukhulu akulungile kungokwezwe kungobuwule kuNkulunkulu kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ngobuwule labo ushumele izwi lakhe ukusindisa abalahlekileyo niyabo ngakho uNkulunkulu njalo wayesebenzisa into ethize engubula nelula ngenkathi ebiza abafundi bakhe ukuba wayekhethe uKayifase nabaprinsi abakhulu ababeqeqesheke lelo hora bakukade kukhona into yokuqhosha ngayo babenesiqu sabo sobudokotela nayo yonke into kodwa uyehla futhi uthola abantu abangazilutho abadobi ababengakwazi ngisho nokufunda igama labo uqobo noma baleka malawo uqobo ukuza tjatje kungelutho futhi enze ukuthize ngakho ngishone Paul ongcwele omkhulu wathi ngeke akukhohle konke ake akwazi ukuze yafumane uKristu watshela ibandla laseKorinthe ngizi neze kini ngobungcwethi bokukhuluma lokuhlalipa kwalelizwe ngoba beniyo kwakhela ukukhola kwenu kulokho futhi bukani namhlanje abantu abamfuni umeli usingaphandle uma ekwazi nje ukukhuluma kahle futhi yenza wonke amabizo akhe nezabizwana futhi uma lokho kuba njalo bengingengene epulpiti ngoba angazi ngisho ukuthi behluka muni phakathi kwebizo nesabizwane lento kuphela engiyaziyo ngokuthi ngazi yena futhi lokho kuphela ngikhathalela ukukwazi ngokuba ungesami uyibizo nesabizwana sami ungukuphila kwami manje into esifuna ukuyazi nguye kodwa yebo inqubo yethu yezenkolo izithathele inqubo yezemfundo futhi yathatha indawo kamongcwele lokho ekwenzile manje ngezinsuku zikaNowa izinsuku zikaMose bathubela abaprofeti kubo futhi benzani na babakhala ngamatshe bababulala babasaha babayizicucu abashise noma yiphi indlela ukubaxosha babasuse ezandleni zabo uJesu wafundisa ubuhle kakhulu waletha umfanekiso ngesikhathi ethi ukukhona umuntu omkhulu wenza wayenesivini wayesebeka izisebenzi zesivini kuso wayethuma inceku zase ziyibulala wathuma enye inceku futhi zayibulala kanjalo njalo wayesethi ekugcineni wathi mina ngizothumela indodana yami futhi zizoyihlonipha futhi izisebenzi zesivini zathi lena yindlalifa asibulali leyo kwakuyindodana kankulunkulu ayithuma ethumela abaprofeti ethumela izwi lakhe izwi unkulunkulu khumbulani zonke izizukulwane eziwayo yinye kuphela into engahlanganisa lelizwe ndawonye ngebridge lelo yizwi likankulunkulu lenziwa ngezwi likankulunkulu lidatshulwe ndawonye ngezwi likankulunkulu leyo nto kuphela eyonokhu iligcinela indawonye yizwi likankulunkulu ngokuba amahebheru athi siyaqonda ukuthi izwe ladatshulwa ngezwi likankulunkulu abantu bayalingabaza izwi likankulunkulu futhi lona impela uthula elihlezi phezu kwalo kuyizwi likankulunkulu elibonakalisiweyo zona impela izihlalo emihlezi kuzo yizwi likankulunkulu elibonakalisiweyo unkulunkulu yalikhuluma futhi lizofanele lenzeke ngoba liyizwi likankulunkulu manje into kuphela engeligcina lendawonye akusoze kwaba yinqubo yezombusazwe akusoze kwaba yinhlangano yezizwe i-UN akusoze kwaba ngenye yalezo zinhlangano kuyoba yizwi likankulunkulu eligcina izwe lindawonye leyo nto kuphela engingayincoma namhlanje ukugcina izwe lingahlakazeki khona manje ukuthi buyelala ezwini likankulunkulu lolo uhlelo lukankulunkulu njalo ethi mina esiyideni usathane uyafika wayesethi ku-Eva wathi fanele uthathe isithelo somuntu wayesethi kodwa inkosi ithe ngingawuthathi wathi manje impela uyikufa niyabo wayazi ukuthi inqobo nje uma abantu babehlezi beqinisiwe lokhu esifanele sihlale siqiniswe ngakho yizwi niyabo sizungezwe yizwi izwi likini unkulunkulu kini ulizungezile noma ngabe niyaphi yizwi izwi mgcineli njalo phambi kwenu khumbulani ubani nokubuzwa ndawo zonke manje ngenkathi u-Evan wathi abu behamba kanjalo kwakungekho kufa owesilisa noma owesifazane ohamba kanjalo manje akukho kufa kubo ubani nokuphila ukuphakade uma uzungezwe futhi ugcine yizwi manje bhekisisani kuhlalipha kukhuphukela ekulishoni ngamavesi izwi futhi uma kukwenza u-Eva wephule lezo zivimbelo futhi ngenkathi usathane etshela ukuthi leyo kwakuyindawo ayengashaya kuye isintu ilabo impela abesishaya khona ngazo sonke isikhathi ngisho nasemoyeni ophiwe uKristu usondele kakhulu ngangokuthi wawuyodukisa abakhethiwe impela ngezinsuku zokugcina uza ngesimo senkolo manje ayikho into enjengokuthi yiqembu lokukhobanisa lilokhu likhohlisa noma ubani bangumphiki unkulunkulu kwasekuqaleni nje kodwa lowo akusiye umphiki kristu umphiki kristu uyinkolo esondele kakhulu ngangokuthi ubeyodukisa abakhethiwe impela bukani ujuda iskariyoti wahamba kahle nebandla futhi wamvuma ukristu wenza yonke into abanye babo abayenzayo waphuma futhi waze wakhipha ngisho namadimoni wayesebuye ejabula nabo ngokuyikho umatheyu weshumi kodwa uma sekufika endaweni yepentekoste kwemukela ukuphila okuphakade wakhobisa ubunjalo bakhe futhi lapho kufika khona namhlanje udeveli udedela ube nakho konke ujoyine ibandla okufunayo kodwa uma sekufika esikhathini omukela ngazo umoya ongcwele uyovele nje apongoloze isigejale sabaginqiki abangcwele noma into ethize akafuni ukuzihlanganisa ngalutho nalokho nojuda nenqubo yakhe akalandela ngo aza ayofika kulelo hole isizathu labo ujuda adukisa khona lelozo uze kuyofika kuyondawana kodwa akakwazanga ukwenza lapho lowo ngabakhethi wayo khona lapho manje angasondela kangako kodwa angeze indlela yonke ngoba uma ebengeza ubeyoba ngumfo wenu-ke ngakho angekwenze lokho omunye wathi uyazi udevele ungitholile qhabo akazange wena ophume wamlandela akazange angene wase kuthola isizathu ufile nokuphila kwakho kufihliwe kunkulunkulu futhi wabeka uphawu ngomoya ongcwele indlela kuphela abengaze angene lapho yindlela efanayo wena owayenzayo ngakho ukumemile nje wase uphumela kuye lokho kuphela uyabo akusekho ukuthi unge ngena emva kwakho angeke ngene lapho ukuba wena kuKristu ufile kuqobo amen angizi ameneli mina kodwa lokho kusho ukuthi makube njalo futhi ngiyazi kuyiqiniso kwangehlela futhi ngiyazi kuyiqiniso kungukwedlula ekufeni uyakuphileni ukwemukela uKristu kuwe kulungile manje siyathola ke ukuthi izwe lezenkolo ngalolo suku lalihlakazeka futhi babehlala njalo bekwenza ngaphambili futhi ngani na ingenxa yokuthi abaprofethi abezayo nomesiya ozayo akazange ahlangabezane neminingi lizwe eyincasiselo yabo igama labo lesayensi yezenkolo ngakho ba akuzange futhi yileyo ndlela obakungaba ngayo namhlanje yingakho lokhu ngiyakholwa namhlanje ukuthi siphashile kulolu suku ngoba eminyakazweni kankulunkulu ngoba khona ngisho nasemabandleni akuzi ncabashini ngamagama alokho abakufanise ngokuthi kufanele kube yikho bafanise ngokuthi kufanele kube khona isikhathi ukuthi izinto ezithize zizokwenzeka futhi manje-ke uma umnyombo ongempela wakho wehla awu manje-ke aya kwenqaba lokho niyabo futhi yini umsebenzi wokuphakamisa intambo kagesi uma nala umshini wokwenza ugesi na niyabo abakwazi ukuthola ukuhamba kukagesi kuwo intambo efile leyo indaba ngebandla namhlanje sinazo zonke izindaba ziphakeme futhi nicindezele inkinobho akukho kuphila ezidinga ukwenza ngokuchunywa leko kuphela khona manje thelani ukuxhumana noKristu izimpilo zethu zamadlingozi ethu impilo zomqondo wethu nichunye kuye wena uthi awu ngiyakutshela ngikholwa ukuthi aninawo aninamcabango ozayo futhi kunjalo wena uthi ngicabanga lokhu futhi aninamcabango anginawo nami ibhayibheli lathi mawube kini lo mqondo wokristu futhi wayehlala njalo esemsebenzini kayise ngakho yilowo mcabango kuphela wokuba nawo ukuthi unkulunkulu wathini ngakho hhayi ukuthi omunye umuntu wathini kodwa lokho kwashiwo ngunkulunkulu lokho kuphela kukhona kukho wathi onke amazwi omuntu awabe amanga nawami abe yiqiniso niyabo leyo nto yokunquma izwe libuyele ndawonye kodwa abayikulemukela manje siyazi bangeke ngoba abazange benze kulungile siyamangala-ke uma impendulo injalo namhlanje ukukhala namhlanje kungokokusiza ukuba kufike umesiya futhi ngikholwa ukuthi ngezinye izikhathi ukuba besingahle ukuba ubengali thumela ngiyambangala ukuthi besingayenze yini into efanayo abayenzayo ngaleyo nkathi zonke ezombusazo zethu kokubila enkolweni nangakho kokubila empilweni yenhlangano yamazwe kanjalo njalo konakele sibonile ukukhonza kwethu ngezimfeshini ezisunguliwe ezenziwe ngumuntu sakwenza imfeshini futhi sasungula okwenziwe ngumuntu ukwenela zonke izinkolozo esebusweni bomhlaba wonke umuntu unombono ongowakhe futhi kufanele kwenzeke futhi njengoba kunjalo ngezinsuku lapho uNkulunkulu evusa umprofethi onamandla u-Isaya wathi imihlatshelo yenu nezinto sekuphenduwe iphunga elibi ekhaleni lami niyabo u-Israyeli kuqala ngenkathi uNkulunkulu ebatshela ukuba bathathe umhlatshelo bese beyonikela ngawo ngani kwakuyinto enkulu ningazibonela nje ukuthi iJuda lehla ngomgwaqo newundu iwundu elincane ikhuphele noma inkunzi umbe noma ngabe kwakuyini kwakuyiphasika futhi liyehla libeka izandla zalo phezu kokomhlatshelo oluxhumanisa nalo qobo lizibandakanya nomhlatshelo ngenkathi libeka isandla salo phezu kwawo umpristu wayebulala isilwane iwundle elincane noma ngabe uyini futhi labo umfo omncane efa ekhahlela futhi ekhala igazi lihlaza phezu kwezandla zalo lomkhonzi ngobuqotho wayazi ukuthi lowo kwakufanele kube nguye kodwa iwundle lalithatha indawo yakhe lokho uJehova ayekudinga ngoba kwakuyisifanekiso sikaKristu kodwa kanye lokho kwakuqhubeka kwaze kwaba yisiko lomndeni babenikela ngewundlu ngokufanayo nje kodwa kwakungekho buqotho ngakho uNkulunkulu wathi yanuka emakhaleni ami futhi namhlanje iminyaka eyadlula sasivamise ukuthola abantu ebuqothweni obujulile ngiphile nokukhonza futhi namhlanje sekuba ubukhazikhalo obukhulu beHollywood olunye nje uhlobo lomculo oqeqeshiwe nabesifazane phezulu emsamo nezingubo zabo zokugqoka zimpintshe ngokwenele isikhumba singaphandle cishe impela futhi belokhu bedansa phezu komsamo akukho obuqotho futhi cishe impela nje bekwenza kube ngamahloni eyinsini uqobo futhi bezisho ubukhizi yamangala ukuthi iminikelo yethu ubanga yini uhlobo lephunga elibe ekukhaleni lakhe futhi imehluko yethu kungamahloni nje ukuthi isitha sithathe abesifazane bethu basemelika futhi sabawundula ezingubo handle labo emigwaqeni futhi ngani yihlazi kumangalisa abafanyana namantombazanyana nezinto bese simwele esinje njengoba bekuso namhlanje bahlala njalo bezama ukulingisa omunye wezifazane phandle lapha eHollywood oganekane noma kahlanu uthi uyophuma nolunye uhlobo lwelwe zingubo azigqokile ezinobunqunu nawonke amantombazanyana ezweni ayolingisa lokho okudabukisa kanje pho lokho kubi kakhulu yebo mnumzane kubi kakhulu futhi kungene ebandleni isiqiniseko sokumsulo esile uNkulunkulu wasinika isifazane ukuba abe ngumama soniwe lowo ngumgogodla wesizwe ephula ubumama futhi sephule isizwe ngayo leyo nkathi leyo yinto eyoda esiza ukusihlanganisa ndawonye ubuzali boqobo bangempela ngikhuluma nomshayeli wetekisi sehla sasikhuluma ngabanye abantwana abangamahlonga ndlebe ehla lapho wayesethi ngicabanga ukuthi ngabazali wathi amen mfo angazi ukuthi ungubani kodwa usemgwaqeni oyiwe ngase ngithi kunjalo ngathi kubi kakhulu ukuthi bakhiphe iBhayibheli ekhaya futhi babanika isitaki samakhadi nalokho kwaqala ebandleni ngangime sithembisile esizihambelayo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lowesifazane othize lapho ekhuluma komunye wathi awu yazi wathi lena yinto emangalisayo ibandla lethu linikeza idili lamakhadi nokuthi babezoba nalo kanjani uhlobo lokubonga lodaba lekewu ukuthi babehamba bephuma ebandleni lamaprotestane oh hey ukembula ilotho ukuwala imidanzo oh uma sekufika isikhathini lapho abantu bezodingeka benze izinto ezinjengalezo ukubungaza ibandla ibandla elizelwe ngokutsho umoya ongcwele ubungaza ibandla ngokuphila kuphakade yabo kodwa abantu abakufuni lokho ngoba bahlushwa injabulo kubi kakhulu ukuthi izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo kudala kudala kakhulu isiqiniseko sokumsula esihle sabesifazane nengubo yabo enhlo yokugqoka kukhothame phambi kwethempelane likankulunkulukazi waseHollywood yiqiniso yadabukisa nje ukuthi izwe selingena endaweni njalo mgogodla wesizwe sewephukile ukukhalela ucansi kaningi kuthathwa njengefashini isimoteni abantu begqoka bephumela emgwaqeni niyazi ukuthi iphephe lathini na ngizelitshela ngangikhuluma ngalokho ngesinye isikhathi futhi kwakukhona umfundisi onodumo wathi kimi wathi awubashingani labo besifazane abenza lokho nabasho lokho na ngase ngimtshela ngasho wathi ubufanele ubafundise ukuthi babe kanjani ngabaprofetikazi nokunjalo kanjalo ngathi ngizobafundisa kanjani ongwaqa bengeke bafunde ngisho no ABC babona njalo kholo uKristu niyazi ABC futhi ngabo bathi ungakwenza kanjani lokho na zonke lezi zinto nje beziyisibumbathe esikhulu esingenise okokhula ebandleni kubi kakhulu zingena phakathi kwethu thina abantu bePentecost ho abantu imali cabangani ngingaze ngibize kohlanya manje kodwa ngosuku lokwahlulela niyongichawula futhi ngiyanithanda ngokuthanda lokubesaba uNkulunkulu futhi ngifuna libe kahle bangani usizana ukuthanda noma yiphi ishansi ezintweni ezinjengalezo na inenekazi lathi kimi lathi awu mnumzane Branham abakwenzi ba yilolo hlobo kuphela lezingubo abazenzela besifazane lathi basenza izindwangu futhi bathengise imishini yokuthunga nina akukho zaba niyabo kunjalo bukani futhi mangisho into iyodwa futhi njengale niyazi uma ugqoka kanjalo futhi esinye isole emgwaqeni sikubuke ngendlela engafanele uzophendula ngosuku lokwahlulela ngokuphinga naleso sono ngakhe ube neziqiniseko zobumsulo nje kumyeni wakho ngakho konke ongakwenza ungahle ube neziqiniseko zobumsulo nje esokweni lakho wethembeke nje njengoba wazi ukuthi kwethembekwa kanjani kodwa ebusweni kwaNkulunkulu uyisifebe saze mgwaqeni wena uthi kunjalo na ufakazise lokho ngezi mfowethu Brenene uthe sikubuze noma yini uma kwakuyizwe yebo mnumzane uJesu wathi lona lowo buwe wesifazane mkanuke usephingile naye vele enhlizweni yakhe uthi uma uziveza kanjalo imbangela yakho kunjalo impela nakuba umsula kuwo uqobo uziveze wena kuleso soni kanjalo uma sesiphendula ngakho kuyoba nguwe oba necala zitheleleni izingubo zokugqoka futhi nize mboze futhi niziphathiswa kwamanenekazi kunjalo nani besilisa ninaye niyovumela umkeni benze into enjengaleyo bagqoke lezo hlobo lezingubo aninenhlonipho yenu noma yakhe noma yimuphi wena na uvumela umkakho ahlale futhi abheme osikilide endlini futhi awuphafuze uyini na bese ke uzibiza ngomkhristu na angikuqondi lokho wena uthi manje awumancane niyakumbazi ngezithelo zabo lokho engikhuluma ngakho niyabo kunjalo uma nithanda inkosi ngayo yonke inhliziyo yenu wena uthi ngifanele ngibabheme nje leyo injabulo yami injabulo yakho injabulo yami senkosini injabulo yenu senkosini injabulo yami senkosini injabulo yenu senkosini uma beningafa ezweni uNkulunkulu ungukujabula kwami ungukuthula kwami ungumhlatshelo wami uNkulunkulu wami uluthando lwami uyikho konke nakho konke ngikudingayo futhi ngihlangabezana nakho kuKristu ukoma Senpani sifanele ukulinda kulezo zinto niyazi uma umoya ukhuluma ubhobokela emlezweni futhi ukhulume kanjalo kufanele kube nento ethize semqoka elungela ukwenzeka niyabo Amen. Abantu bathi amen. Ngiyabona, ngiyabona manje kubulani. Uma ngiyizwe kahle incazo, sifanele sixwayise abantu, ngiyabo, ukufika kwenkosi futhi azibe xwayise ngohlobo lukahle lempilo emva kwaso. Isizathu ungeke wakhuluma emadodeni ephila noma kanjani bese kuthi ke uhambe uyoyitshela. Iyazi ukuthi iphila njengoba nawe unjalo, uyabo. Masibe kahle futhi silungele ngoba ngikholwa ukuthi uMoya Ongcwele ufuna sizazi lezi zinto nokuba silungele lento enkulu elungiselela ukuba yenzeke yebo yebo mnumzane ihora izwe manje liyahlakazeka zonke izinqubo ziyahlakazeka ngani na kuzofanele kuze ngaleyo ndlela yebo kungukuthi sibheke umbuzo omenzi nomakho wawo kunguNkulunkulu nazo zonke lezi zinto zasemhlabeni kuzofanele kudede kuwo manje sithela ukuthi uNkulunkulu wethembisa kusinika zonke izidingo zethu ebesizidinga kulolu hambo kunjalo na kodwa kodwa kumbulani kunikeza kuphela ngibandela sifanele sihlangabezane nombandela wakhe uqala uma sikahlabezani nombandela wakhe akuzukuhlangabezana kuhlangabezane nombandela wethu sifanele senze into efanele uqala sifanele sehlele phansi ugcineni futhi sakhe senyuke njalo impela singeke saqala siqongeni bese sehla sifanele sehlele phansi ugcineni bese sakha senyuke sibuyele phansi ugcineni manje uzohlangabezana nombandela wethu zonke zezithembiso zakhe zisembandeleni kodwa sizama ukubusho ngamavesi lokhu ngamasiko ethu sizama ukwenza uNkulunkulu enyinto sizojovela isiko lethu bese sithi kungconywana noma leyo ndlela abantu abazama kuyicabanga manje angikhulumi nje kuleli bandla khona lapha leli qembu labantu ngikhuluma ezweni uyatheyishwa lapha futhi kuyoya emhlabeni jikelele esikushoyo sifuna izimfuno zethu sinikwe zona kodwa usinika izidingo zethu lokho ke lawo mehlo sifuna izimfuno zethu futhi usinika izidingo zethu kodwa uyazi ukuthi yini esidingayo futhi besingaqiniseka kakhulu impela izwe belizoba njalo namhlanje lilemukele uma liza ngokwesiko lethu oh amabaptisti abengathanda ukuthi niyamzana nalokho esilikhola ngakho niyabo nonke beninephutha amamethodisti athi manje nina amabaptisti ninephutha niyamzana nalokho lifika ngendlela esalikholwa ngayo kodwa ngibona sengathi liyofika ngokwehlukile kulokho noma ubani wethu acabanga ngalo kunjalo liyofika ngendlela uNkulunkulu elimisele ukuba lifike ngayo futhi nje akukho umuntu ukuba akwazi ukusika lento ayikhiphe bese ethi ingaleyo ndlela manje belinga siyamangala namhlanje ini kungani iziphiwo lezinto kungekho ebandleni zisebenza ngendlela ezifanele zisebenze ngayo ngani iziphiwo zifakwa ebandleni kwehlukanisa nokukhipha isono ugcina ibandla lihlazekile siyisihlungu sikaNkulunkulu esinika ibandla singesika uNkulunkulu futhi isibulala magciwane sakhe asifaka ebandleni kubulala ukuphuma konke omancela igazi abahlakaza ibandla noNkulunkulu futhi ibandla lakhe konke ngezwi lakhe nalokho kugcina yonke imihlwa ingaphandle neyazi ukuthi ibandla likwazi ukukhula isitshalo noNkulunkulu uyazi ukuthi kuthathani ukukwenza awu wena uthi ufana nje nengane encane ikhalela ireza yakho kade ushefa lengane yakho yakho encane ibonga Lord ninikele ireza babayi ninikele ireza indoda letazluka nje futhi igxuma phansi phezulu kwiphansi lendle lethe ireza awu wazi kangcono kunokwenza lokho awu ubungeke wayinika leyo ngane leyo ireza ayazi ukuthi iphatha kanjani futhi ingaleso sizathu singazazitholi iziphiwo zobuNkulunkulu kunalokho senza basiphushela eceleni koluyo hlobo lwesiko ngale kwelinye ihlelo abazi ukuthi siphatha kanjani uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwani ngaso awu ungahle uthi umfanyana ngahle athi kuwe umncabele ireza uthi ngiyakubona uyiphathe babayi kodwa uyabo usumdala uyazi ukuthi kwenziwani ngayo futhi leyo ndlela uma ibandla libange usuka engane encane ihamba icathula liya kwesangempela isiqiniseko sobumsulo obuhle baba madodana namadodakazi kaNkulunkulu khona ke izinto zizobanga ngezehlukile yebo mnumzane ibandla belifanele ngabe liziphathisa kwamadodana namadodakazi kanti besifanele sibe ngabafundisi sifanele sifundiswe kuyangikhumbuza uma abangani bami abangamakhaladi lapha kulo busuku abafowethu nodadewethu bezoxola ngalesi sisho eminyakeni eyadlula izandla ningizimi babevanise ukuthengisa abantu ngenkathi kusaqhubeka ubugqila izandla ningizimi futhi babethatha labo bantu abampofu futhi babakhiphe futhi babathengise endaleni yokubhida njengoluyo hlobo lwendawo yezimoto ezingamasekeni wawuba nesikweleti sendali impilo yomuntu akuzange kwaba yintani kaNkulunkulu ukuba umuntu abuse phezu komunye umuntu okwenziwe ngumuntu uNkulunkulu wenza umuntu nomuntu wenza izigqibo sonke sivele emthini ofanayo omunye angathekelisa ngegazi komunye noma ngabe zimpofu sinyama zinsundu zibomvu kumbe noma ngabe ziyini sonke sisizwe sika Adam izwe esasiphila siphila kulo lalishintshe umbala wethu akuhlangene nalutho nakho lutho lo uJesu wafa kuba asindise isoni awulendaba ukuthi sasingubani futhi kwakuvame ukuba nabathenga bathengisele abanye bafike futhi bathenge labo bantu njengoba nje ubungathenga imoto bafika bese bethenga imoto eyisekeni bayithathe bayithengise ndawo bayifika emahlathini okutshalwa futhi bathole labo bantu ababofu phandle lapho bese beqalaza bese bethola ukuthi yimuphi okwakuyisisebenzi ezikahle nabesilisa labesifazane abakhulu abaqinile futhi babebathengisa bathathe abesilisa abakhulu abaqinile babazalanise nabesifazane abakhulu abaqinile njengoba ubungeza ezinkomeni noma enye into ukuthola esikhulu ngokuthe xaxa isigqila esiqatha ngiyamakala ukuthi ini izihogo siyagcwala lolo hlobo into enjalo futhi namba babekhona umama womdadlana nezingane zakhe ekhaya lomnyeni wakhe ethengiswe endalini yokubhida kwakwesabisa bese kuthi into yokuqala niyazi lona oyedwa othenga athengisela abanye wafika ehlathini elitshalwayo wayemdala ngolunye usuku futhi wayebuka izigqila ngaphezulu wayesethi nezingaki na wathi oh cishe sinamakhulu amabili phandle lapho futhi ngakho wasibhekisisa abantu babedabukile babekude ekhaya labo abathandekayo babo babelethwe besuka e-Afrika lapha futhi bangeniswa ngamabhunu futhi bathengiswa ezansi lapha eningizimu futhi babazi ukuthi babengasoze babuyele ekhaya babephelile babengasoze babuyele emuva futhi babedabukile futhi babengakwazi ukubenza basebenza cishe impela abazange babedinga bababhaxabule nayo yonke enye ukubenza basebenze ngoba babazi ukuthi babengasoze babuyele ekhaya ubabayi wabe wayelapha ya mhlawumbe umama lapha nobabayi lapha ya futhi mhlawumbe abantwana lapha noyize ndawo oh kuyasabeka futhi ngolunye usuku lona othenga athengisela abanye wafika futhi ebuka lesi sigejane sesigqile futhi waqapha la kwakukhona esike salezo zigile ezincane phandle lapho ababengadingi kuba basibhaxabule sasiqhoshisa izifuba saso nesilevu sasibheke phezulu sasihamba hamba sasikahle impela nothenga athengisele abanye wathi awusho ngifuna uthenga lesiya umnilizo wathi kodwa asithengizi wathi ngani wathi fanele ngizigcine wathi sifanele ukuthi singubasi phezu kwazo zonke ezinye wathi qhabo qhabo azisuye ubasi awu wathi mhlawumbe usiphakela kangcono wathi qhabo zonke zidla phandle lapho emkhunjini wempi ndawonye wathi awu yini esenza sehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye izibhele na wathi kwakuhlala njalo kungimangaza lokho uqobo lwami kwaze kwathi ngolunye usuku ngatholwa wathi phesheya ekhaya le ndabuko lapho esivela khona uyiso yinkosi yesizwe futhi nakuba singowezizwe sisalokhu sazi ukuthi siyindodana yenkosi siziphathisa kwayo oh uma singamadodana namadodakazi enkosi inkosi yamakhosi isimilo sethu asisiphathise kwamaKristu unjalo yebo singabezizwe singabahambi futhi singabafokazi lapha lelo kusile izwe lethu sifuna umbuso ozayo lelo kusile ekhaya lethu Noma sishukunyiswa futhi kuhlekiswa ngathi yizwe futhi sibizwa ngalokhu lokho nokunye nemfashion endala lokho konke kanjalo unandabani awufuni ukuzifanisa nalonke inhlobo langcwethi yamabhayisikopo noma enye ingcwethi yetelevision noma into ethize indodakazi kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu senze njengoNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu siyazi futhi singamadodana namadodakazi enkosi makuthi isimila sethu zibonisa kukhona bayo akulendaba ukuthi kuba mahadada kanjani ithende noma ikhotheji kungani ngibe nendaba bangakhahlela isigqoko lapha ya esinamarubi namadayimane esilivele egolide ibhokisi lakhe ligcwele unecebo engenakhulumekiyo singabantwana benkosi nojesu umsindisi wethu ngumntwana wenkosi siziphathise njengobaba wethu sazi kolunye usuku siyoya ekhaya ukuba sibe naye yebo yeah, Yebo, bona bafuna umesiya kodwa bafuna phansi kwebandela yabo uqobo. Ya bafuna umsindisi bamfuna futhi bakufuna manje ngendlela efanayo. Izizalo ezifanayo. Ukuba ezamahlelo nezombusazwe sekuthathe indawo kamoya ongcwele. Abefundisa sikulethe kuba yi abaningi kakhulu babo baholwa ngezo zombusazwe zenkolo esikundleni sokudedela umoya ongcwele. Abahole niyabo. Elinye imandla liyo banika umnikelo ongconywana noma ukunye uthize futhi basuka bahambe ukuba bathole uphaphe esigokweni sabo noma into efanana leyo kodwa lokho kubi kakhulu izifana ziyokala ngumoya ongcwele uNkulunkulu wathumela umholi wangempela webandla lowo ngumoya ongcwele. Inqubo yethu yezemfundo emabandleni ethu isihole yasidedisela kude le nobukhona bukaNkulunkulu. Kubi kakhulu ukuthi sigibele abafana bethu ngikhuluma ngamaPentecoste manje emakholeji nezinto babachamiselise kwamachwane omshini wokuchamisela. Kunjalo angihlala njalo ngijabulela ichwane elichamiselwa ngomshini wokuchamisela. Alichamiselwanga kahle liyatshiyoza futhi yalinamama elingaya kuyo lakhiqizwe nje ngomshini omkhulu wokuziphatha. Kulo ndlela babonakala bengabashumayeli abakhiqizwa yanamhlanje lolunye uhloboyo lwesiqu zobudokotela futhi bamthumela ebandleni futhi ngesinye izikhathi angazi lutho ngonkulunkulu kunoma ilawu belingazi ngobusuku basegibhithe. Esikudingayo namhlanje ngenhle eyimfeshini endala indawo yehlathi lasendle yesibhakabhaka esihlaza inkolo ebulala isono ibabathizo kamoya ongcwele ibuyele ebandleni futhi ehlanzayo eqondise okombhobho wesibhamu inkolo yezibhakabhaka esihlaza sidinga ukuhlaza lokuqala konke kabusha lelo iqiniso bandla angisangene ngingahle ngihlanye njengoba ngishilo ebusuku bayizona kodwa ngingizizwa ngikahle ngalendlela angikaze ngizizwe ngalendlela ngeke indlela ngakho ngingithanda nje ukuhlala ngalendlela. Yebo mnumzane, ngalahlekelwa umqondo ngathi ke ngilahlekelwe ukuba ngithole umqondo kaKristu. Lonke elinye ikhona lizofanele kunjalo lizofanele lithole umqondo kaKristu ngokulahlekelwa umqondo wethu uqobo. Inqubo yezemfundo isisusile ngakhe edolobheni lasekholiji lapho iyunivesithi yase-Arizona ikhona futhi ngangisho ngicabanga lokhu yini isayensi engakwenzela yona na bangathatha into ethize futhi bathi leli laliyiminyaka engamakhulu angaka eyadlula manje sebethole ukuthi lalingesiyo iminyaka engamakhulu angaka eyadlula. Abakabi nayo neyona into kamanje ngokwesayensi efakazisa ukuthi yizwe lake laba lokuphila kulo banoma yikuphi ukwedlula iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha bacosha ithambo futhi babevame ukuthatha izilinganiso ezehlukele futhi basho ukuthi lalikanjani manje abakwazanga ukukuvuma. Usolwazi omkhulu ngoba uyobusuku wasukuma lapha e-Arizona wayesethi bangeke bakusho qhabo kodwa batshela ukuthi ubudala bethambo bebungenxa yezinhluzi i-chloride isenza mhlophe nezinto emanzini kanti futhi usawoti waliguqula kanjalo futhi walenza laba lidala ngokoqobo kwakuke sise esikhathi esikwenzile. Amen. Izwi likaNkulunkulu lisalokhu lihlezi liyilo njalo izolo namuhla laphakade abasoze bakwazi ukulifakazisa ukuthi alinjalo. Leyo nto eyobamba yizwe lonke libe ndawonye hayi inqubo yezemfundo noma yini ozijatshela yona esikudleni salelo ngumnyakazo womphiki Kristu kunjalo impela kumelane nemigomo kaKristu ulale zwini uKristu uyizwe. Yebo mnumzane uyizwe elenziwe inyama futhi laka phakathi kwethu. Imfundo ingeke neze yasinika uphila. Imfundo ingeke neze isayensi ingeke yasinika uphila. Izwe lingeke lasinika uphila. Ibandla lingeke lasinika ukuphila. Isayensi yezenkolo ingeke yasinika uphila. Yinye kuphela into engakunika ukuphila lawo nguKristu ubukuphila ukuphila kuningi ningi. Ngesinye isikhathi esedlule edolobheni laseCanada nganginyuka ngezitebhisi esizihambelayo futhi babe nesiketshani samasemelika phezulu lapho futhi kwakuhlobo oluthize lomhlangano ngeke ngilibize igama lawo ngoba kungahle kube khona omunye kulelo dlangala elithize phakathi lapha futhi ngingethande kulimaza imizwa yenu kodwa babenyuka ngezitebhisi esizihambelayo ehotel elikhulu futhi nganginomhlangano lapho futhi wongeke ukukhwela isitobhisini esizihambelayo kulukhulu ngenxa yamabhodlela kawhisky nezinto. Ngase ngithi kumfana wesitebhisi esizihambelayo ngathi yini yonke le, wathi amamelika usivakashele kulobu busuku. Oh bakithi amaningi awo. Ngase-ke ngehla lapho sehla esiteji noma ikheshi elincane noma isitebhisi esizihambelayo njalo, ngase ngiqala ukuphuma kwakunehholo futhi kwakunabesifazane abasebasha ababili bemi ezansi lapho begqoke nje izingubo zabo zangaphansi, babenebhodlela likawhisky esandleni sabo futhi babephuza. Base beqala ukwehla namadoda adakiwe ephuma endlini edakwe kakhulu noma amakamela amancane zama ukubabamba futhi behundule izingubo zabo zokugqoka futhi kwakuyinto ebukeka inamanyala futhi behla futhi ngavele nje ngagwacanga hlehlela ehholo elincane futhi ngalinda baze badlula umnyango omncane base bema phambi kwami. Nabesifazane ababukeka bebahle futhi babemi labo begqoke nje isiketi sabo esincane sangaphansi zonke izingubo zokugqoka babenazo, bathatha leli bhodlela futhi bezama ukuthelelana ngalo. Omunye wenyusa ingubo yakhe yangaphansi yenyuka ngako konke ayengayinyusa ngako, waphonza umlezo wakhe emoyeni wayesempongolweza. Wu lokhu kunguphila. Angibange sakwazi ukukumela, ngaphuma ngase ngithi dade uxolo, lokho ngukufa, lokho ngukufa. Wathi waze uzophuza, ngase ngithi awumancane. Ngathi uthe lokho bekuwukuphila, ngathi lokho ngukuphila ukuphendukezela. Uzamelani ukwenza yinto enjengaleyo na? Ngithola ukuthi ngathi ngikumfundisa evangeli ngikumelika nami futhi nginamahloni ngawo, nginamahloni ngawo uzibiza ngommelika futhi phezulu lapha kanjalo. Ngithola ukuthi omunye wabo wayenguthisha kasana sikole wayeseqala ukukhala. Kuqala baqala ukugijima, ngase ngibadumela bobabili ngesandla, babedake kakhulu abakwazanga ukuphuyuka. Ngathi ndani sizokhululeka khona lapho, ukhole indlela ebukeka yinhle. Hawu wena uthi banokuzijabulisa okuncane nje kuhlanzekile, kuzijabulisa okuncane kuhlanzekile lutho. Leyo nto ayi angikatshali ukuthi unguthisha asana sikole kangakanani. Uma leyo nto esenhlizweni yakho, uNkulunkulu angehlala kuleyo ndawo engahlanzekile esikudingayo imbuselele yokungcwele obuyimfashini endala eshanele ibandla kusukela ekugcineni kuya kokunye. Yebo mnumzane, asikwenzi lokho, lokho akufanele kuvunyelwe. Kodwa ngamamelika enokuncane ukuzijabulisa okuhlanzekile bebeka isibonelo njengesizwe samaKristu. Oh he, inqubo yezemfundo, lokho akusiko kuphela, lokho ukufa. Yini eyenza umuntu yenze lokho na? Bakwenzelani na? Yini eyenza izwe lenze ngendlela libenza ngayo na? Ngoba benqaba lokho. Kuyile ndawo ethize encane enhlizweni yomuntu eyomala uNkulunkulu, indawo encane umuntu wenzelwa ukuba ome. Nihlelwe kanjalo, ilokho kukwenza uphuze, ilokho kukwenza wenze lezo zinto. Yingoba kukhona into ethize kuwe ethandisa kweneliseka ukoma, futhi uNkulunkulu uyanqaba ukuthi uma uzozama ukwenelisa ngokuthulisa lokho kubiza kungcwele kukaNkulunkulu ngesibambiso udevela umnika sona, awulalungelo ukwenza lokho. Lawo nguNkulunkulu ebiza wena lezo zinto ugoma kokufa, futhi uma ungayiki ukumthatha uKristu phakathi lapho ukuba agcwalise esiswini lakho, udevela unika isibambiso sokufa lokho. Kunjalo awulalungelo ukwenza lokho unesibini kangakanani, noma yimubi wesilisa noma wesifazane, ukuba thulise lokho kubiza kungcwele phakathi lapho okubiza kukaNkulunkulu. Futhi ngoba nikukwamukela khona-ke udevela uyobona ukuthi kweneliseka ngeke into ethize. Lokho okukwenelisayo izwi kaNkulunkulu ngilifihlile enhlizweni yami kuba ngingoni kuyo. Kunjalo uNkulunkulu enhlizweni lokho kucazulule umbuzo. Yebo mnumzane, isayense ngeke yakulukuphila, imfundo ngeke yakulukuphila, ihlelo ngeke lakulukuphila, izikole ngeke zakunika ukuphila, isizwe ngeke sakunika ukuphila, ibandla ngeke lakulukuphila. uNkulunkulu kuphela ongakunika ukuphila, nguye ngukuphela ongakwenza. Manje sibona ncabashini lokho umprofethi athi kuyofazeka ngalolu usuku. Umprofethi uPawulu kuThimotheu wesibili isithathu sithola ukuthi isikhathi sasiza lapho ibandla liyobangeli namawala elikukumele elingusiyazi, niyabo, elikukumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abangenakuthuliswa, abahlebayo, abangenabumnene, nabangathandi okuhle. Wela ukuthi lokho ngamakomanisi gqabogqabo, lokho ngamaKristu azishoyo. Lelani fundani bese landelayo bele simo sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bayaphika labo ke wobagwema bekhayizwa ukugwema abanjalo phika amandla uvume bephika ukuthi uJesu Kristu uyele izolo namuhla laphakade kunjalo uyele izolo namuhla laphakade uPetru wathi ngosuku lwePentecost lesi sithembiso ngeseni sabantwana benu nesabo okude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza ngalokho kumoya ongcwele umanje uNkulunkulu esabiza umoya ongcwele uselapha ukugcwalisa zonke izinhliziyo uNkulunkulu azibizile kodwa sibabisa ngenye yini sizama ukwenelisa lowo muzwa ngokujoyina ibandla uthulisa nje lowo muzwa ngokwenza lokho awenelisekile ngalokho lokho ngeke kwenelise yinye kuphela into eyokwenelisa lokho kungenkathi uKristu engena empilweni yomuntu ngokuba wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi wenziwe ngomumo kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu akakunikanga lolu hambo lapha emhlabeni ukuba ube yilokhu lokho noma okunye kodwa ukuba ube yindodana nendodakazi kaNkulunkulu futhi akukho okunye okuyokwenelisa yileyo nto kuphela eyokubamba izwe lethu lethu libe ndawonye futhi singathathi umnotho wethu owenziwe ngumuntu kodwa sithathe umnotho kaNkulunkulu nendlela yakhe yokuwenza ngezwi lakhe lokho kuyokubamba ube ndawonye yilelo godi libophayo izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injengakulokho ngaphezulu kunjalo izwe elikudingayo namhlanje ngenhle endala evuselele kaPawulu ongcwele ngebhayibheli umoya ongcwele ubuye futhi labo moya ongcwele wehlela phakathi kwabantu nezibonakaliso nezimanga zibonakala njengezinhlanzi zisuke ensimbini yokucangathela yebo mnumzane siyayidinga yilokho esizofanele sikubambe sikuhlanganise manje-ke sibheke uNkulunkulu ukuba ahlangane nathi emasukeni ethu o ukuvimba izwe lingahlakazeki simbheke ukuba eze enqubeni yethu manje yilokho impela abakucaba ngemuva lapho manje uma umesiyefika kulonyakazi nomphristi omkhulu okahle okayifase sinolavinski bonke laba abaphristi ngapha niyebo amadoda akahle sabafundisa esikoleni bayazi ukuthi bakhuluma ngani kodwa uma efika wabedlula bonke akazange athinte ngisho nenqubo yabo ngaphandle kwalokho wathi ningabakayihlo devil futhi nenze imisebenzi yakhe nina nzane ezinyoka otshanini wathi ubani nixeyise ukubalulekela ulaka oluzayo na bezisani izwi likaNkulunkulu liphuma kulokho kusona o akuhlangananga ngempela nokunambitha kwabo kwesayensi yezenkolo futhi bekungeke namuhla noma yikuphi akukwenzi ikathi bebona eminabo futhi yenze isibonakaliso somprofethi ukubonisa ukuthi wayengumesiya bathini na ububhezabhule lowo umoya omunye waphezu kwakhe ujesu wathi lokho ngukuhlambalaza futhi uma umoya ongcwele efika futhi likhulume nimelane naloko akusazi ukwathethelela kuleli noma izwe elizayo kodwa niyayibona inqubo namhlanje na yinto efanayo senze inqubo yethu qobo yinto sizizathi inqubo yethu ingasoze yalibamba lelizwe libe ndawonye bangahle bakhethe umongameli noma u-Abraham Lincoln kuwo onke amazwe e-United States uthi akusoze walibamba libe ndawonye size sibuyele zwini likaNkulunkulu sibuyele ebhayibhelini elifeshi lendala elimnyama ngemuva elineqiniso yiyo ndlela kuphela sizokwazi njalo hayi uNkulunkulu futhi sigcine izwi lethu lindawonye ukubuyela emigomweni kaJesu Kristu kubuyele emfundisweni yakhe kubuyele kumoya ongcwele futhi uhole ibandla yingakho iqiniso liphathwe kakhulu ngokungesikho ngaloli zinsuku zokugcina ingenxa yokuthi nxa uNkulunkulu ezama ukufaka uhlelo lakhe nabantu sebevele bazihlelele bona baqhela into elenjalo bakha uthango ukuze umoya ongcwele ungangeni lapho bemgcina engaphandle sifuna uNkulunkulu ukuba asisindise kuse impela isimo esikuso leyo ndlela engicabanga nina abantu bePentecost naqalaka kuphi na senake nayifunda i-Azusa Street imishini senake nafunda ngaphambi kokuba umkhandlo omkhulu uze uqale na abantu bePentecost babaziwa ngoba baphuma kulawo mahlelo futhi behlukana lokho ababeyikho phumani phakathi kwabo babevame ukushumayela lokho ngaso sonke isikhathi behlukanani kusho uNkulunkulu dedani kulawo masiko omuntu futhi wenzani na waphendukela emuva nko wayesebuyelela kubhixele okufanayo ewena iphuma kukho manje lihlukanisiwe omunye ibandla likaNkulunkulu nomunye wilokhu noma lowo lona noma lowo nehlukanisiwe futhi niqobisana qabulani lo mkhawulo ngathi ngiqala ukungena enkonzweni ngicabanga ukuthi yonke into eyiPentecost eyiqebe Lord ngicela ukuthi babehlukene kabi njengamaBaptist into engayenzayo ngokuba ngqoma phakathi nabo bobabili ngithi sikabafowethu yiloko kuphela kunjalo inqobo nje uma nisethi bulani sethi ayadinga undubula kodwa akeni kashuke kulowo mkhawulo bese nendlala amathendo yenu phandle le ngaleya bese ningenisa wonke umfowenu ke ngiyanitshele yinto enkulu kaNkulunkulu iyavuka ngamandla kaJesu Kristu ibuyele ebhayibhelini futhi nikhuluma ngebandla lomusa wothwitho iyofezeka uma singalidilizi amasiko ethu sikhohlwe yizo zonke izinto zamahlelo ethu bese sibuyele emuva ngqo ezisekeleni zezwi likaNkulunkulu kodwa sivule uNkulunkulu asisindise sibuyele esiyiso sifanele sihlangane nesimo sakhe yabo asikwenzi asihlangani kwezethu phezu kwezakhe sifuna uNkulunkulu ukuba asisindise kuyele impela into yena konakele bakuba uNkulunkulu yelani ezwini futhi nithandane yileyo nto kuphela engakwazi ukuyenza uNkulunkulu usithumela abaprofethi uthi futhi siyababulala ngokufana impela nje njengoba uJesu athi bayokwenza khona-ke siyathola emva kweminyaka eyikhulu noma amabili noma iminyaka eyikhulu noma iminyaka engamashumi amahlanu uNkulunkulu uyosithumelela umprofethi noma isithunywa futhi into yokuqala niyazi siyomgxeka futhi simbulale kodwa-ke emva kwesikhashana emva kokuba esefile niyazi emva isikhashana ibandla liyovuka bayokwenza nina bayothi awu sizokwakha ihlelo phezu kwalokho lokho okwenzeka kuma-Methodist ama-Baptist futhi nonke lakhe ihlelo nento yakho ngukuthi emva kokuba esefile nomlayezo wakhe usuphelile sesivele siphila ngale kwenye indawo bese ubuyela lapho umlayezo wakhe wangalelo suku futhi nizama ukubuyela lapho futhi nihlobise ithuna lakho kanti lapha liqhubeka ngqo lapha sonke isikhathi niyalikhohlwe ihora yabantu abantu njalo badumise uNkulunkulu ngalokho akwenza futhi bamdumise ngalokho ayokwenza futhi bekushaye indiva akwenzayo leyo yindlela yomuntu nje ubehlala njalo enza lokho ucabanga ngalokho akwenzile ambonge akhohlwe ukuthi uzokwenza into ethize ngaphandle lapha kodwa akukhohlwe ukuthi uyakwenza ngaso sonke isikhathi khona lapha uhlala njalo engakunayo lowo ngumsazi kadevele uye ukuba akwenze leyo ndlela yebo mnumzane amasiko ethu yebo mnumzane umesiya bathi kungoko esinye esizukulwane into efana naleyo wayesemuva labo uyelezwe namuhla laphakade ekufikeni kwakhe kokuqala ujesu izwe lonke lalonakalisiwe ngezombusasa nezinkolo bonke babekhalela umesiya babefuna ukugcotshiwe uisraeli wayefuna ukuthize neroma yayifuna ukuthize yabo bonke abanye into efanayo namhlanje thina sonke ngamunye sivule usombusazwe sifune into thize namhlanje manje namhlanje iRussia ifuna uMesiya iRussia ifuna uMesiya ozowayisa enyangeni ngokukhulu kusheshe afike lapho ngaphambi kokuba bonke abanye bafike yilokho iRussia ikufunayo bafuna lolo hlobo lukamesiya esinye sihlakaniphi omunye umfo oyisihlakaniphi sesayenza ukuthi sizokwazi ukuthi unqotshwa kanjani umkhathi ongaphandle bese siwelele lapho bese sigxumeka iflege laserussia ngaphambi kokuba amamelika akwazi ukufikelela lapho afuna umesiya wawo azama ngawo onke manda hawo ukuba asivuse esisodwa ilungile yenzani imelika na ufunani imelika na ukhala kakhulu kakhulu ufunani na kade ufuna isihlakaniphi esifundile kade ufuna isihlakaniphi sezombusazi usunako nakuba wathi ke uqambe umshini wokuvota wenziwe ngobuqini ukukuthola kodwa usunako kunjalo izwe lifuna lonke elikufunayo manje uzokwenzani ngakho na ubufuna ukukhombisa ukuthi ubuhlakaniphe kanjani uze wafaka ngisho nakwithelevishini ukukhombisa ukuthi esinye singasedlule esinye ngokuhlalipha futhi wathatheka kukho yabo usunako manje sikuholela kuphi kuphi na emuva ngqo eRoma kusobala ukubonile khona manje wena bandla ufuna isihlaniphi ufunani na ufunani ufuna ibandla na ufunani na ufuna ohlaniphile ofundile umfundisi oyisihlakaniphi ukuba avuke onganqoba kangcono kunobilly graham ukuba thatha bonke babuyela ehlelweni lakho inamakholiji nezinto uzama ukubakuthamisela yabo kunjalo ungahle ungakucabangi ukuthi lokho kuqinisile kodwa buka isenzo sakho sikhuluma kakhulu kunamazwi akho ufuna isihlaliphi sezenkolo leso esingakuhola ihlelo lakho phezu kwabo bonke ugcobe ukhiphe ababaptist ugcobe ukhiphe imethodist ugcobe ukhiphe ioneness ugcobe ukhiphe umthathi omunye yonke into uhambe phezu kwabo konke kwakho oh ucenga izwe nje phansi uzama kusithola yilolo hlobo olifunayo kodwa uyazi ukuthi udingani udinga umsindisi lokho impela nje okudingayo futhi lokho unkulunkulu waziyo ukuthi uyawudinga umsindisi futhi kudumela khona kodwa ngabe baya kufuna na qhabo mnumzane lokho akuweneli owabo owanele ukubona mbitha kwabo komfundisi akusebenzi nje ngaleyo ndlela kubo kodwa yizwe lonke lifuna isihlakaniphi sabo manje ke ukuba irussia ibithole umesiya wawo manje ke kuthiwani ngathi na niyazi ijalima ane amthola owawo kungekudala nabaningi benu bafana basempini yokuqala yomhlaba uyamkhumbule lo kahle kakhulu yabo amthola aniludingi lolo hlobo lukaMesiya kwakusendleleni engesiyo kwakuyinto engesiyo kwakuphambene nezwi likaNkulunkulu caba kanje uNapoleon eneminyaka engamashumi amathathu nantathu wayesenqobe izwe futhi wafa ekwehlulweni wayengumenqabeli ngenkathi eqala ukuvuka nempumelelo yakhe enkulu yamletha futhi wafa engohlulwa uphuzo izifebe eziyizinkulungwane eziyisikhombisa zilandele impi yakhe futhi wafa neminyaka engamashumi amathathu nantathu ubudala futhi wazama ukunqoba izwe kodwa wakwenza ngendlela engesiyo kodwa uJesu Kristu eneminyaka engamashumi amathathu nantathu wayesenqobe izwe ubufa izihogo ithuna wow wayesenyukela phezulu ngani na weyizwi likankulunkulu elibonakalisiweyo lo ngumesiya wethu amen impela bahlala njalo sifuna umesiya kodwa sikufuna ngendlela ngizodingeka ngizeqe ezinye izinto engizibhale phansi manje siya ngokuba late kakhulu sizodingeka sikweqe kuye kwakho kodwa izwe lifuna umesiya wabo izwe lifuna oyedwa ibandla lifuna oyedwa futhi uma ke unkulunkulu ebathumelela oyedwa na uma unkulunkulu athumela umesiya beyoba yini na ubengebe kusombusazo zenkolo ubengebe yisiqhwaga isihlakaniphile njengoba singakubiza kanjalo o qhabo beyoba yini na beyofana namaHebheru ishumi nantathu isishiyagalombili ofanayo yikho ubehlala njalo ubeyoba yizwi likankulunkulu elibonakalisiweyo kuyilokho impela weyizwi likankulunkulu uyizwi likankulunkulu uyoba yizwi likankulunkulu kuze kube phakade ngisho nokukumenyezwa kokufika kwakhe kwakungabaprofeti njalo leza kuba izwi lapha izwi lifika ngokugcwala futhi manje uma ubengafika futhi namhlanje ubeyoba yizwi likankulunkulu izwi likankulunkulu elibonakalisiweyo izwi likankulunkulu eliqinisekisiweyo unkulunkulu ephila phakathi kwethu lo ngumesiya wakwethembisa amen ubeyoba yilensika yomlilo futhi ubeyoba ngumesiya efanayo wahola u-Israyeli amen beyoba ngumesiya efanayo impela bebeyolenqaba njengoba babehlala benza impela oh ngoba bafuna kwakha isizwe esikhulu sifuna kwakha umzimba webandla elikhulu namhlanje sicabanga ngokuthi sifuna ibandla elikhulu elingujikelele kulungile ngizolithola nanifuna ibandla elihlangene ngizolithola balifunelani kanjalo na uma umesiya ubengafika bengeke nezamise into enjalo ngokuhlelekile beyomelana nayo impela beyomelani kodwa bayifunela ini sizathu sini sokuba izofanele ifike ngaleyo ndlela na bafuna indoda eyodwa engasuka futhi iphoqelele yonke into nizoyithola kunjalo impela nizoyemukela ngoba iyeza ndenye iyofika futhi niyemukela uJesu washo futhi bazokwenza bazoyemukela kungani befuna ukwenza lokho na bantu bayafuna izinto ngendlela engeyabo uqobo uMesiya ubeyofika beyovela nje ahlithe izimpaphe kini nikhuluma ngomunye umshumayeli ehlinzeka phansi abesifazane besilisa beyabahlinzela phansi ngempela wakwenza ngenkathi efika wathi nina dzala ezinyoko nina zinyoko tshanini nikabakayihle udevil uma lo uMesiya ubengabuya ngalesi sikhathi esonakele ubeyokwenza into efanayo futhi uNkulunkulu ubeyoqinisekisa umsebenzi wakhe njengoba nje yenze ekuqaleni lohlobo olufanayo lwezibonakaliso nezimanga impela ubeyokwenza uma ibuyile futhi uma sinalo uMesiya sibe njengoba nje wayenjalo ngesikhathi sokuqala ngoba bekungeke kwaba ngenye yini iphephe lathi yena izolo nabuhle laphakade uhlala njalo yizwe kodwa sifuna nina besingele ukufune lelo hlobo lukaMesiya qhabo qhabo sifuna ukuba yini ethize enjengezo futhi abantu abazama ukwenza bafuna uMesiya oyoba yekela baphile futhi benze noma yini abafuna ukuyenza futhi baziphathisa kwezwe futhi baphile ezweni futhi babe besalokhu bebambe ukuvuma kwabo kobukhizi kunjalo ngeke kwenze lokho uma nithande izwe noma into ezezwe uthando lukaNkulunkulu lokho ngisho lakini uJesu washo yebo mimzane kodwa yilona hlobo lukaMesiya izwe lilufunayo yingaleso sizathu bengeke babemukele uMesiya kaNkulunkulu aliyi ukukwenza yilona uMesiya wakhe impela izwi lakhe liwuMesiya wakhe lowo Mesiya kuwe wenze imisebenzi izwe elithi uyayenza liveza uKristu ngoba uKristu kuwe ukuphila kwakhe kukuwe futhi lenza nje ngikhole impela afanele ukukwenza njengoba ayehlala njalo kwenza indlela efanayo akwenza ngayo izinto ezifanayo azenzayo ngoba uyafane lo nguMesiya uNkulunkulu amthumayo uMesiya izwe elimfunayo abavumela nje benze noma yini abayifunayo futhi bedlule oh kulungile oh labesifazane ezweni lonke laba uyakufuna ya wena wawukufuna ufuna ukugqoka kwakho kwaseFrance nazo zonke izinto ezinkulu unakho wabi unoJezebeli wesibodeni futhi kulungise bandla kunjalo angikhulume zombusazi ngikhuluma iqiniso uyazi ukuthi lesi sizwe sinjengo Israyeli nje ngqona senze into efana uIsrayeli uyangena futhi waxosha abahlala kuleso sizwe futhi walithatha uNkulunkulu wabanika lona futhi benza na baxosha abahlali esizweni futhi balithatha kuqala babenamakhosi amakhulu njengoDavide noSolomoni uthi emva kwesikhashana nako kuvuka umuntu owayebizwa ngoJezebeli noma uAhabi futhi washada uJezebeli futhi wayengomunye walezi zimukana nwele ezincane ezimele ukuthi futhi ngenkathi ekwenza uyo owayemlawula wamtshela ukuthi akwenzeni kwakungahle ukuba wayeyinhloko kodwa wayeyintamo futhi watshela ukuthi akwenzeni futhi uma lesi sizwe singenzanga yona impela into efanayo singenile lapha futhi saxosha amandiya sibe no Washington no Lincoln kodwa sinani namhlanje ngovota kwethu qobo nezombusaza nezinto na sihlele inqubo esibaleke kuyo futhi senze isizwe ngayo lapha siyibuyisele emuva phakathi lapha ngoba kuyizifiso sabantu kunjalo manje angisuye democracy noma i-republican ngingumkhristu yonke into yonakele ngaphonsa ivoti lami kuJesu Kristu amen kulelithwala ngizoma yonke eminye imihlabathi yisihlabathi esibishayo yebo mnumzane bangani azithenjisiwe inqubo uJesu wangeke enze lutho ngenqubo azithenjiswanga inqubo sethenjiswa azathenjiseni na umbuso ngena kanjani kubona ngamoya munye thina sonke sibhabhathizelwa kunombuso ngumbuso enkulunkulu umbuso okuphila kuphakade nenkosi yaphakade inikeze izwi layo laphakade abantu baphakade bamisele ngaphambili ekuphileni okuphakade yena inkosi sibhabhathizelwa kuwo sihleze enkazimulweni yasezulwini sifile ukuphila kwethu kufihliwa kuNkulunkulu ngoKristu futhi hayi lokho kuphela kodwa sivusiwe kake naye ukuvusa yini enqubani ihlelo inhlangano na sivukile embusweni yaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu phakathi kini ngani zonke lezi zinqubo ezenziwe ngumuntu zifanele ziwe hayi ukuthi kuseza kuba kake kanye ngizamazamise izwe kodwa ngizosamazamisa amazulu futhi lezo zinto ezingezanyazanyizwe lokho kuyosala futhi sibukela umbuso sibukela umbuso ongayi kuzengezanyiswa noma unyakaziswe lawo umbuso kaNkulunkulu hayi inqubo hayi isonto nezombusazwe hayi hlelo kodwa umbuso amen futhi izikhonzi zawo zifile ezincubeni zalelizwe izikhonzi zawo zifile kulezi zinhlangano kufile kulezi zinqubo zezombusazwe futhi kuyaphila futhi kuvukile kamandla enkosi futhi manje sisembusweni sidlala ezindaweni zasezulwini nenkosi yaphakade sijabulela ukuphila okuphakade ngeze liphakade siya ezulwini eliphakade sibe nyayo kuze kube ngula phakade haleluya sidlala ebukhoneni benkosi Oh, ngiyamthanda. Ngiyajabula kakhulu ukuba ngomunye wabo. Ngiyajabula kakhulu ukuba ngofile kuKristu. Ngiphila embusweni kaNkulunkulu. Wena kusile ikhaya lami. Sifuna umbuso. Sifuna inkosi. Sesivela sisembusweni. Sifuna ukuba inkosi ifike. Futhi inkosi ngokushesha izofika embusweni wayo. Ngokuba semukela umbuso ongezanyazanyiswa. Zonke lezi ezinye izinto ziyahlakazeka imelika iyahlakazeka iyurophu iyahlakazeka i-asia iyahlakazeka lonke izwe liyahlakazeka kodwa sisembusweni umbuso phakade ungenyakaziswe amen Lapho ukhisimuzi untsuku zonke. Amen. Ukuhlela bukukholeni benkosi. Udumo. Awudingeki ucagele ngalokho. Iqiniso. Iqiniso likaNkulunkulu. Iqiniso lonke likaNkulunkulu. Ngiyabuthanda kanjani ngalokhu. Muhle kanjani. Wena uhlezi lapho ngibuka esifazane omncane lapho efake isigqoko esimnyama engibuka. Usembusweni uyakhola na ebukukholeni benkosi.
Just had an operation for a bowel trouble. That's right, isn't it? Has that been bothering
you? Yeah, but you think that there's a tomb, Ukhohle kuzolunga manje ngani ukukhona kuphilisa ebukholeni benkosi embusweni ngokuba ngemivimbo yayo siphilisiwe thina amen amen Umfazi mdala ekalade hlezi ngale ugcineni labo ubephamise izandla zakhe ekalaze zama ungithola awungitholanga kodwa umtholile lelo thumba elisohlangothini lwakho uma uzokholwa inhliziyo yakho uNkulunkulu uzolikhipha uyakukholwa na kulungile uNkulunkulu akubusise amen oh akamangalisi uyababazeka ungabazelani na ungangabazi Unesifuba samoya futhi unenkathazo yenhliziyo unesifo sabathabo yonke into ufuna uNkulunkulu abize inombolo ngenombolo uma ikhuluma kuwo yikho nje ungangabazi ungakhohlwa ukuthi lokho yiqiniso khona uNkulunkulu futhi uzoba nakho obufuna amen lendoda ayihlezi lapha nesifuba somoya umfomncane ovela noway uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzolapha lezo sifuba somoya futhi ekusindisa na uma ukholwa uNkulunkulu uzokusindisa amen ngani ulungile ngaba nakho mnumzane ubungazi ukuthi ubunokukholwa okungako ubuwazi na kodwa ubuza uNkulunkulu ufikile futhi sihlezi nomesiya umesiya kaNkulunkulu kungani ukusho kanjalo umesiya kuyini futhi problem na ibhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu amandla kakhulu noma yimubu umbuso libukhali kulenkebe siyahla ngonzo zombili lingumehlulelo emicabango esengqondeni nemizindo yenhliziyo lingumbuso kaNkulunkulu haleluya sebukela umbuso ongayi kunyakaziswa ngiyakukhola na nizokwemukela inkosi isalapha na khona geya sime ngezinyawo zethu futhi nje simdumise ngayo yonke inhliziyo yethu Nkosi Jesu siyakudumisa. Oh Nkosi enkulu yenkazimulo. Siyambukela umbuso ongayi kunyakaziswa. Kwangathi abantu bakho Nkosi bangaphiliswa bemile. Bebabaza igama lakho elikhulu. Baba sibe khona Nkosi yibane siyawu phezu kwabantu. Sijabula kakhulu ngalombuso. Ngamoya munye thina sonke sibabathizwe kulombuso onganyakazi. Futhi manje inkosi yethu iphakathi kwethu iqinisekisa izwi layo kwezinsuku zokugcina. Insika yomlilo efanayo, uJesu Kristu ofanayo, nezibonakaliso ezifanayo, ukuphila okufanayo kokukuye kusebandleni, semukela umbuso. Ngiyamthanda na.
asicule izindumizo zakhe. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Asileze nje nizwakale, sinike indlela mfowethu. Wonke umuntu manje kanye kanye asicule, ngiyamthanda njengoba simdumisa. Ngiyamthanda. Uzwakale njengezulu na? Oh, hey, ngiyanitshela ukuthini? Asazane nezakhamuzi zethu zalumbuzo. Sisalicula futhi asiphendule futhi sikhawulane nomunye oseduze kwethu futhi sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu Dade. Sisacula sonke kanye kanye, xolanani nonke ngoba ngabuya munye thina sonke sisemzimbeni munye. Sihlezi lenkosi yethu.
Ngiyamthanda.
Amen, asilicule futhi manje.
Yamthanda. Yamthanda. Ngoba wangithanda kangaka.
Angaki ozizwa nje ekolo nje konke nempela na asibone. Oh hey, izwi lakho lingukudla emphefulweni wethu. Oh hey, asilicule futhi.
Ngiyankulunkulu
anibusise.
Ngiyamthanda.